The sermon, Straight is the Gate, was delivered on March 1, 1959, at the Branham Tabernacle. Ulalikiwa kwa lalandiro chipata, unapelekedwa pa March 1, 1959, ku Branham Tabernacle. Kwa lalandiro chipata.
It's so good to be back in the house of the Lord.
Zikomo inu mbale neviro. Zikomo inu. Ndichabwino kwambiri kukhala titabwerera mnyumba ya Ambuye.
I always enjoy getting back to the tabernacle no matter wherever I go.
Ine ndai zonse ndimasangalala kubwereranso kukachisi. Zibeka anthu kuli konse kumene ine ndipita.
There's something about this little old spot that I like to come back to.
Palijina chake zamalo angono akale awa kuti ine ndimakonda kubwerera konso.
It's just, it was my first and only church I've ever pastored, and it just seems good to get back here again.
Ndiwo basi, ine, iwo unaliwo yamba wanga ndi mpingo ukhawo umene ine ndachitapo konse ubusa. Ndipo izo zimangooneka zabwino kubwereranso kuno kachiwiri.
And I believe that on that great morning when the sun refuses to shine and the stars fade out their light.
Ndipo ine ndikukhulupirira kuti pa mawa waukuluwo pamene dzuwa likukana kuti liwale ndi nyenyezi kuzilalitsa kuwala kwawo.
I believe there'll be some from this tabernacle present there that day that's washed in the blood of the Lamb. I'm looking for that time.
Ine ndikukhulupirira kuti adzakhalapo ena ochokera kukachisi uyu alipo pamenepo tsiku limenelo amene anatsukidwa mu magazi a mwana wa nkhosa. Ine ndikuyang'anira nthawi imeneyo.
As I come through the room just now, I met Sister Argenbright back there.
Pamene ine ndimabwera kudutsa muchipinda tsopano pompa, ine ndinakumana ndi mlongo Argenbright kumbuyo uko.
And she was telling me that there were some people here who was at the Kingston meeting that visited at the time.
Ndipo iye anali kundiuza ine kuti panali wanthu ena pano amene anali ku msonkhano wa ku Kingston amene anadzacheza pa nthawi imeneyo.
So happy to have them here as a testimony.
Ndipo ine wokondwa kwambiri kukhala nawo iwo monga umboni.
Wherever they are, they'll hold their hands up. Was at the Kingston meeting in Jamaica. Just, back at the bank. All right. That's fine.
Paliponse pamene iwo ali, ngati iwo angakwezere manja awo mwamba, anali ku msonkhano wa ku Kingston mu Jamaica. Basi, mbuyo kumbuyoko, chabwino. Ndizo zabwino.
I see Oral's postcard. I guess you've already announced his meetings.
Ine ndikuona postcard ya Oral. Ine ndikuganiza inu mwalengeza kale misonkhano yake.
I didn't know it until the dates until yesterday. I think it begins on the 6th.
Ine sindinaidziwe iyo mpaka masiku kufikira dzulo. Ine ndikuganiza iyo ikuyamba pa 6th. Sichoncho iyo.
6th through the 15th, Brother Roberts in Louisville.
6th mpaka pa 15th. Mbale Roberts mu Louisville.
Now, go hear him. Brother Roberts is a bosom friend of mine and a real servant of Christ.
Sobano, pidani monga mumvere iye. Mbale Roberts ndi nzanga wapachifuwa kwa ine. Ndi wantchito weni weni wa Khristu.
And I'm sure you'll enjoy his messages night after night.
Ndipo ine ndikutsimikiza kuti inu mukakondwera ndi mauthenga ake usiku ndi usiku.
And as he prays for the sick, I'm sure that you'll see God move.
Ndipo yake pamene iye akupemphera odwala, ine ndili wotsimikiza kuti inu mukamuona Mulungu akusuntha.
Because he is a great warrior of faith, Brother Roberts is. And a man who God is using mightily.
Chifukwa iye ndi wankhondo wankulu wa chikhulupiriro, Mbale Roberts ali. Ndi mwamuna yemwe Mulungu akumugwisa ntchito mwamphamvu.
And his ministry has climbed from, I remember when I first met Brother Roberts, he was in a little ragged tent over in St. Louis, Missouri.
Ndipo utumiki wake wakwera kuchokera. Ine ndikumbukira pamene ine ndinakumana naye koyamba mbale Roberts. Iye anali mukahema kakang'ono kakutha uko mu St. Louis, Missouri.
And I was in Kansas City, Missouri, and I was in Kansas City, Kansas, in an auditorium.
Ndipo ine ndinali ai mzinda wa Kansas, Missouri. Ndipo ine ndinali mu mzinda wa Kansas, Kansas, mu nyumba yolankhuliramo.
He sat on the front seat. Now, after the service was over, we went around to the back and was talking. They introduced me to him.
Iye anakhala pa mpando wakutsogolo. Pamene msonkhano unali utatha, ife tinapita mozungulira kumbuyo ndipo anali kuyankhula. Iwo anandidziwisa ine kwa iye.
He's younger than I am. Oral's in his early 40s.
Iye ndi wang'onopo kuposa momwe ine ndilili. Oral ali mu zamakumi anayi zoyambirira zake.
And so he said, "Do you think God would hear my prayer for the sick?"
Ndipo kotero iye anati, "Kodi inu mukuganiza kuti Mulungu angamve pemphero langa kwa odwala?"
I said, "Brother, he'll hear anybody's prayer that'll pray."
Ine ndinati, "Mbale, iye azamvetsa pemphero la aliyense yemwe adadzapemphere."
Well, he started off and he said, "Here I go."
Chabwino iye anauyamba kupita ndipo iye anati, "Pano ine ndikupita."
And he's a very smart man, college education, 4 years of psychology, and I'm sure he's a brilliant man.
Ndipo iye ndi munthu wophunzira kwambiri, ndi maphunziro aku college, zaka zinayi zakuwerenga maganizo, ndipo ine ndikutsimikiza iye ali, iye ndi munthu walunta.
And he's got up to a place now to where he's got a staff of advisors around him.
Ndipo iye wafika mpaka pamalo tsopano pamene iye ali nawo alangiza ntchito pozungulira iye.
And thanks to when he speaks, he thinks it out. And you'll really enjoy him, I'm sure.
Ndi zinthu mpaka pamene iye ayankhula iye, iye amaziganizira izo. Ndipo inu mudzasangalala naye iye kwenikweni, ine ndikutsimikiza.
And so now, I would like to give just a little report on what our Lord did in our little humble meeting in Jamaica and in Puerto Rico.
Ndipo kotero tsopano, ine ndikanafuna kuti ndipereke umboni pang'ono chabe, pa zimene Ambuye wathu anachita mu msonkhano wathu waung'ono wonyozeka mu Jamaica ndi mu Puerto Rico.
It was a strange thing that I went over because many calls come in.
Ijo chinali chinthu chachilendo kuti ine ndinapita kumeneko chifukwa kuitana kochuluka kumabwera mkati.
As Leo here knows that the phone and through the run of a week there's literally hundreds of places call for meetings.
Monga Leo pano akudziwa kuti phone ndipo kupyola mukutha kwa sabata pali kwenikweni malo mazana oitanira misonkhano.
But yet I like to feel led where I go. Like for
komabe ine ndimakonda kuti ndizimverera wosogozedwa kumene ine ndikupita monga kwa iwo.
If I go because the man sent for me to come, then I come in the name of that church or that organization.
Ngati ine ndipita chifukwa chakuti munthu uyo anatumiza kuti ine ndibwere, ndiye ine ndibwera mu dzina la mpingo umenewo kapena bungwe limenelo.
If I would go because Brother Neville said I should go, I would have to go in the name of Brother Neville.
Ngati ine ndikanati ndipite chifukwa cha mbale Neville ananena kuti ine ndipite, ine ndikanakhala kuti ndipite mu dzina la mbale Neville.
But I like to go when Jesus sends, so you can go in the name of the Lord Jesus to meet the people.
Koma ine ndimakonda kuti ndipite pamene Yesu atuma. Kotero inu mukhoza kupita mu dzina la Ambuye Yesu kuti mukakumane nawo anthuwo.
And I was laying on the bed and I'd been a little tired.
Ndipo ine ndinali kugona pa kama, ndipo ine ndinakhala ndili wotopa pang'ono.
This valley, sooner or later I'll have to leave this valley because it's just breaking my throat to such a place I just can't hardly stand it.
Chigwa ichi posakhalisa kapena mochedwerapo, ine ndiyenera kuti ndichoke ku chigwa ichi. Chifukwa icho chikungomaswa mmelo wanga mpaka pamalo oterowo kuti ine basi sindingakhoze pang'ono pomwe kupirira izo.
I can be away and be back. We come the other day, Leo and I, within 40 miles after being in the swamps in Florida.
Ine ndikozo kala ndita choka hapo, ndi kala ndita bwerera. Ife tinabwera tsiku lina leo ndine, mkati mwa miles makumi anayi. Pambuyo pakukhala muzithaphwi mu Florida.
Throat all cleared up, and within 40 miles of Louisville, it stopped again.
Kummelo konse kutayera, ndipo mkati mwa miles makumi anayi a Louisville, iko kunachingika kachiwiri.
Brother Banks Woods ought to be here somewhere this morning, and the other day coming in from Kingston and Puerto Rico, where my throat had just been perfect.
Mbale Banks Woods, aina okhala pano pena pake mmawa uno. Ndipo tsiku lina ndikubwera mkati uchokera ku Kingston ndi Puerto Rico, kumene mmero wanga una utangokhala uli wangwiro.
And I got off the airplane, still all right, and before we could get to Jeffersonville, it closed up again.
Ndipo ine ndinatsika ndege, ndikadali wabwinobe, ndipo ife tisanati tifike konse ku Jeffersonville, iko kunachingika kachiwiri.
It's the valley here, it's the bacteria in the air, or either God one trying to get me away.
Mugona, ndi chigwachi kuno, ndi bakteria mumpweya, kamena mwina ndi mulungu yemwe akuyesera kuti andichotseko ine.
So I don't understand it, I've prayed and asked so many times.
Kotero ine sindikumvesa izo. Inaenda pembera ndipo ndafunsa nthawi zochuluka kwambiri.
But however, I just woke up. It's about 3 o'clock in the morning.
Koma ngakhale, ine ndinali nditangouka. Iwo unali pafupi firikulo kummawa.
And my wife and little boy was asleep.
Ndipo mkazi wanga ndi nyamara wang'ono anali akugona.
I raised up on the side of the bed and I seen a great number of people had gathered at a large place.
Ndipo ine ndinauka pambali ya kama, ndipo ine ndinaona chiwerengero chachikulu cha anthu amene anali atasonkhana pamalo akulu.
And I said to Billy Paul, you go in there and give those people prayer cards.
Ndipo ine ndinati kwa Billy Paulo, iwe upite mkati mmenemo.
And he said, okay, Dad.
Ndipo iye anati, chabwino, bambo.
In a few minutes he returned and said, you can't give prayer cards to those people.
Maminiti pang'ono iye anabwerera, ndipo anati, iwe sungakhoze kupereka makadi apemphero kwa anthu amenewo.
He said, you see this man standing here? I said, yes.
Iye anati, inu mukumuona munthuyu wayimapa ayu? Ine ndinati, inde.
He said, he was over here, and I said, everybody wants a prayer card, hold up your hands.
And said,
I went to give him a prayer card. He went somewhere else, and then I went over there, and he's over somewhere else. Now here he is, way back over here.
Ndipo iye anali kwina kwakenso, tsopano ndi uyu ali apa kumbuyo komwe chakuno.
Said, I can't even give out one prayer card.
Anali ine sindingakhoze ngakhale kupereka kadi limodzi la pemphero.
I said, well, Billy, you won't have to give out prayer cards because there's such a great space here to everybody can.
Ine ndinali chabwino bire, iwe suso wakuti upereke makadi a pemphero.
Prayer cards is to keep a riot, you see, and keep them in order.
Kadi la pemphero ndilole sachiwawa, inu mukuona, ndikuwasunga iwo mudongosolo.
I said, oh, I can take everybody there, no more than what there is in the space of God, and line them up and pray for them one by one.
Ine ndinati, oh, ine ndikoza kumutenga aliyense pamenepo, mosachuluka kuposa amene ali mudanga, limene ine ndili nalo.
And he said, all right. And he turned to the right and went away from me.
Ndipo iye anati chabwino, ndipo iye anapotolokera chakumanja ndikupita kutali ndi ine.
And I turned around this way as he went off that way and was watching.
Ndipo ine ndinatemenukira mozungulira njira iyi pamene iye anali kupita njira imeneyo basi kumango muyang'ana iye.
And I heard a voice come down from heaven and said, but at this time I will begin to magnify.
Ndipo ine ndinamva liwu likubwera pansi kuchokera kumwamba ndipo linati koma pandawi iyi ine ndiyamba kukukulitsa iwe.
And I looked and I never seen such a crowd of people. They were swarming from everywhere.
Ndipo ine ndinapenya ndipo ine sindinayambe ndaonapo khamu loterolo la wanthu. Iwo anali pilingupilingu kuchokera kuli konse.
And Brother Robert's name was called. So now Brother Oral Roberts is coming to see you.
Ndipo dzina la mbale Roberts linachulidwa. Linati sopano mbale Oral Roberts akubwera kuti adzakuone iwe.
And I said, how shall I greet Brother Robert? Said just the same way he greets you.
Ndipo ine ndinati ine ndidzamulonjera motani mbale Roberts. Anati basi momwemo momwe iye ati akulonjere iwe.
Well, I seen Brother Roberts coming with a black suit on, a little hat like Bing Crosby wears, a little turn up and pull down, a little black hat.
Chabwino ine ndinamuona mbale Roberts akubwera atavala suti yakuda ndi chipira chaching'ono monga chimene Bing Crosby amavala. Izo zazing'ono zotembenuzidwa ndi kukokedwera pansi kachipewa kang'ono kakuda.
And I was standing kind of up and he looked up and said, hello, Brother Branham.
Ndipo ine ndinali nditayima kukhalangati pamwamba ndipo iye anayang'ana mwamba ndipo anati moni mbale Branham.
And I said, hello, Brother Roberts. Shook his hands.
Ndipo ine ndinati moni mbale Roberts. Ndinagwedeza dzanja lake.
He said, you got a nice crowd. I said, quite a crowd, Brother Roberts.
Anati, iwe uli ndi unyinji wabwino. Ine ndinati, unyinji ndithu mbale Roberts.
And he turned and went off the way Billy did, to the right.
Ndipo iye anatembenuka, ndipo anachokapo, momwe Billy anachitira, chakumanja.
And I thought, where am I going to speak to them from? And I tried on everywhere to find a place to speak.
Ndipo ine ndinaganiza, kodi ine ndiyankhula kwa iwo kuchokera pati. Ndipo ine ndinayesa paliponse kuti ndipeze malo kuti ndiyankhulirepo.
I was in such a situation, something down, that I couldn't see where to speak to them from.
Ine ndinali muchikhalidwe choterocho, china chake pansi, mwakuti ine sindimakhoza kuona poti ndiyankhulirepo kwa iwo.
And somebody said, well, come over here.
Ndipo wina wake anati chabwino bwerani chakuno.
I said, well, you couldn't see no better there.
Ine ndinati chabwino, iwe suka nakhoza kuona bwinoko kumeneko.
And I started across the place and I remember this. And
ndipo ine ndinayamba kudusa pamalowo, ndipo ine ndinakumbukira izi ndiye.
I said, the main thing for me to do is keep humble in my heart, always before God and His children.
Ine ndinati chinthu chachikulu choti ine ndichite ndikukhalabe wodzichepesa mu mtima wanga nthawi zonse. Pamaso pa Mulungu ndi wana ake.
And I come out of the vision. And I thought, what does that mean?
Ndipo ine ndinachoka mmasomphenyawo. Ndipo ine ndinaganiza, kodi zimenezo zikutanthauza chiyani?
Maybe it means we're going to have such a hoarders, where's it going to be at?
Mwina mwake izo zikutanthauza kuti ife tikakhala nazo zoterozo. Kapena zili kuti izo, kodi iye akakhala ali kuti.
You see, sometimes in visions, he don't tell you just where, he just speaks and you just, it's in parable-like.
Inu mukuona ndawi zina mu masomphenya, iye samakuza iwe kungoti kuti, iye amango yankhula ndipo iwe basi, zili mwafanizo monga.
Now I'm sure you that read the Bible understand that.
Ndipo ine ndikutsimikiza inu amene mumawerenga Bible mukumvesa zimenezo.
And then I went into the front room and sat down for a little while. And it was about 3:30 or 4 o'clock in the morning.
Ndiyeno, ine ndinapita muchipinda chakukhomo. Ndipo ndinakakhala pansi kwa kanthawi pang'ono. Ndipo unali pafupifupi 3:30, kapena 4 o'clock m'mawa.
I got real sleepy. I went back and laid down and I dreamed a dream and it was the most odd dream.
Ine ndinakhala watulo kwenikweni. Ine ndinabwerera ndipo ndinakagona pansi. Ndipo ine ndinalota loto ndipo ilo linali loto losamvetseka kwambiri.
I am, most all of you know one of the managers, Jack Moore. Brother Jack Moore, known him for a year.
Ndipo pafupi ambiri anosa inu mukumudziwa mmodzi wa mamanejala, Jack Moore, Mbale Jack Mo, inenda mudzi wa iye kwa zaka.
I thought that I was out with the date with his daughter, a girl about 17 years old, and was taking her by the hand, leading her up the hill, little Jackie.
Inendi maganiza kuti ine ndinali kunja ko kacheza ndi mwana wawo wankazi, msungwa na wapafupi usinku wa zaka kumizisa ndi ziwiri. Ndipo ndinali nditamutenga iye padzanja. Ndikumtsogolera iye chokwera phiri, Jackie wang'ono.
Well, I've known her since she was just a nursing baby.
Chabwino ine ndamudziwa iye kuyambira pamene iye anali chabe kanda loyamwa.
And I was leading her up the hill, and I went 3 city blocks up the hill, leading this girl.
Ndipo ine ndinali kumutsogolera iye chokwera phiri, ndipo ine ndinapita midadada itatu ya munzinda chokwera phiri, ndikumutsogolera msungwana uyu.
And we come under a big tree, and she sat down.
Ndipo ife tinabwera pansi pa mtengo wa ukulu. Ndipo iye anakhala pansi.
And like a lot of the little teenage girls today wear them skirts that, you know, kind of bulge out. And she had on one of those kind of a skirts.
Ndipo monga ochuluka asungwana asaka zopitira khumi lero amavalira masiketi amenewo omwe inu mukudziwa okhala ngati otumukira kunja. Ndipo iye anali atavala mtundu wa masiketi amenewo.
And she tucked this little skirt and kind of spread it out and sit down.
Ndipo iye anatenga siketi ya ing'ono iyi ndi kukhala ngati kuyiyamba katitsa iyo apo ndi kukhala pansi.
And as young folks usually looking at each other, she folded her hands like this and began to look up towards the sky.
Ndipo monga wanthu ang'ono nthawi zambiri amayang'anana pawina ndi nzake, iye anapinda manja ake monga chonchi ndi kuyamba kumayang'ana mmwamba choloza kumlengalenga.
Well, Jackie is a very fine little girl, but she has a great big mouth and great big eyes and kind of sandy hair, not too attractive, but a real little lady.
Chabwino, Jackie ndi msungwana wang'ono wabwino kwambiri, koma iye alindika mwaya ikulu kwambiri ndi maso akulu kwambiri ndi zokhala ngati tsitsi la mchenga osati wokopa kwambiri, koma ndidona wang'ono kwenikweni.
And I could see her big eyes as she looked towards the skies and how the reflection of the skies was in her eyes.
Ndipo ine ndimakhoza kuwaona maso ake akulu pamene iye ankayang'ana choloza kumlengalenga, ndipo momwe kunyezimira kwa mlengalenga kunali mumaso ake.
Well, I went about 5 feet from her and kind of laid down sideways like this and got a straw and put it in my mouth and began to chew on this straw.
Chabwino, ine ndinapita pafupi mapazi asanu kuchokera kwa iye, ndipo ndinakhala ngati ndagona pansi chambali monga chonchi, ndipo ndinapeza kaudzu ndi kukayika iko mkamwa mwanga ndi kuyamba kutafuna pakaudzo aka.
And I began to think, what am I doing up here? Why, me an old man and with this young girl.
Ndipo ine ndinayamba kuganiza, ine ndikuchita chiyani pamwamba pano? Bwanji ine bambo wachikulire ndipo ndi msungwana wang'ono uyu?
Why, said, I'm married and have a bunch of children. I don't have any business up here with this young girl.
Bwanji ine ndinati ine ndine wokwatira ndipo ndili nalo gulu la wana. Ine ndilibe ntchito iliyonse pamwamba pano ndi msungwana wang'ono uyu.
And I started to raise up, and when I did, a voice came from the tree and said, this is for a sign and for a cause.
Ndipo ine ndinayamba kuti ndizinyamukapo. Ndipo pamene ine ndinatero liwu linadza kuchokera mu mtengo, ndipo linati, izi zili kwa chizindikiro ndi mwachifukwa.
And I woke up and I almost screamed. A nightmare.
Ndipo ine ndinaukapo, ndipo ine pafupi ndikanafula kubwebweta kutulo.
I'll all wonder if that means that I'm going to backslide. Or something happened to me.
Ine ndinaganiza, oh, ndikudabwa ngati izo zikutanthaza kuti ine ndidzabwerera mbuyo kapena china chake kuchitika kwa ine.
Well, I thought if I go to trying to use my own mind, then I'll get it all mixed up. So I'll just wait on God.
Chabwino ine ndinaganiza ngati ine ndiri ndiyese kuti ndigwise ntchito malingaliro anga omwe ndiye ine ndifika pozisakaniza izo zonse. Kotero ine ndingoyembekezera pa Mulungu.
And I started praying. I said, Lord, does that dream pertain to that vision just in the early part of the night, or what does it mean?
Ndipo ine ndinayamba kupemphera, ine ndinati Ambuye, kodi loto limenelo likugwirizana ndi masomphenya aja mugawo loyambirira chabe la usiku, kapena kodi ilo likutanthauza chiyani?
After waiting sometime, maybe an hour, my wife was already up and had breakfast ready.
Ndidatha kuyembekezera nthawi ina mwina mwake ola, mkazi wanga anali atauka kale ndipo anali atakonza kale kadzutsa.
Then the voice came back again and said, go on to Kingston. And it'll be told you there what to do.
Ndiyeli linabweranso kachiwiri. Ndipo linati, pitabe ku Kingston. Ndipo zikauzidwa kwa iwe kumeneko choti nkuchita.
So immediately I went to Kingston.
Kotero mwansanga ine ndinapita ku Kingston.
And they know Thursday afternoon that I'd be there Friday. That's all the advertisement we had.
Ndipo iwo anadziwa lachinayi madzulo kuti ine ndikanakakhala kumeneko lachisanu. Ndiko kulengeza kose kumene ife tinali nako.
I'm not very good at making or estimating crowds because I usually exaggerate on it.
Ine sindiri wabwino kwambiri pakupanga kapena kuganizira maunyinji. Chifukwa ine kawiri kawiri ndimasinjirira pa izo.
But the first night I'd say we had about 1,200 people out because it was just snowing one day.
Koma usiku oyamba ine ndikananena kuti ife tinali nawo pafupi 10 ndi awiri. O pafupi anthu mazana 10 ndi awiri kunja chifukwa iwo unangodziwika kwa tsiku limodzi lokha.
And the next day they started runners running 4 miles on relay up the mountain.
Ndipo tsiku lotsatira iwo anayamba othamanga kuthamanga mailosi anayi pakulandirana kukwera phiri.
One runner would run for 4 hours and then let some other runner go on up the mountain.
Othamanga mmoza makhoza othamanga kwa maola anayi ndiyeno kumulola othamanga wina kupitiriza pa phiriro.
And the second night there was about 5,000.
Ndipo usiku wachiwiri uko kunali pafupi zikwi zisanu.
And the third night is estimated around 15,000, maybe 20.
Ndipo usiku wachitatu iko kunaganiziridwa pozungulira zikwi 10 ndi zisanu mwina mwake makumi awiri.
And there were thousands times thousands came to the Lord.
Ndipo uko kunali zikwi kuchulukisa zikwi anadza kwa Ambuye.
And the vision was the little church, the girl was a virgin, just a child. And that meant the virginity of the church.
Ndipo masombenyawo anali mpingo wa ung'ono. Msungwanayo anali namwali mwana chabe. Ndipo izo zimatanthauza unamwali wa mpingo.
And the 3 city blocks up the hill was 3 days I would minister.
Ndipo midadada itatu ya munzinda chokwera phiri anali masiku atatu amene ine ndikanatumikira.
And taking the little virgin church by my ministry from where she was on higher in the things of God until it shook the entire island.
Ndipo kutenga mpingo wa ung'ono wa unamwaliwo mwa utumiki wanga kuchokera kumene iwo unali kuyika pamwambapo mu zinthu za Mulungu mpaka iwo unagwedeza chisumbu chonsecho.
And all ministers and people around crying and begging and persuading just a night or two more. The city officials.
Ndipo atumiki ndiwo anthu kozungulira akulira ndi kupemba ndi kuwumiriza usiku wokha kapena uwiri wowonjezera Mabwana anzind.
We went from there to Puerto Rico. There we were met with great high triumph.
Ife dinabila kuchokera kumeneko ku Puerto Rico. Kumeneko ife dinaka kumana ndi chachikulu chisangalalo chapamwambako.
And thousands times thousands packed the track until it was estimated some 40,000 precious souls came to the Lord Jesus.
Ndipo zikwi kuchulukisa zikwi anadzaza mubwalo mpaka iwo anaganiziridwa zikwi zina zinayi za mioyo yofunika inadza kwa Ambuye Yesu.
And after going, I hope I'd say this to my own church, but I couldn't do it out in the public around where home folks are not, because it might be looked at wrong.
Ndipo pakupita ine ndikuyembekeza ine ndikananena izi kwa mpingo wanga womwe, koma ine sindikanakoza kuchita izo kunja muchigulu kuzungulira pamene anthu akwanu kulibe, chifukwa izo zikoza kupenyedwa mola kwika.
But I have the judge's name here on a piece of paper who gave the talk when he was leaving. Right here, and him and his staff.
Koma ine ndili nalo dzina la oweluzayo pano pa chiduswa cha pepala, yemwe anapereka ndemanga pamene ife tinali kuchoka pomwe pano, iye ndi gulu lake.
And he said, we have been honored in the island to have different ministers.
Ndipo iye anati, ife talemekezedwa muchisumbu kukhala nawo atumiki osiyana.
He said, when Mr. Billy Graham has just left the island recently, and said we had a glorious meeting.
Iye anati pamene bambo Billy Graham angochoka pa chisumbu posakhalitsapa, ndipo anati ife tinali nawo msonkhano waulemerero.
He said, but Billy Graham just brought us the same gospel that we've always heard.
Iye anati koma Billy Graham anangotibweretsera ife uthenga womwewo umene ife takhala tikuumva nthawi zonse.
He said then we were honored to have Mr. Roberts on the island. He said, and Mr. Roberts gave us a great 3-day meeting.
Iye anati ndiye ife tinalemekezedwa kukhala ndi Bambo Roberts pa chisumbu. Iye anati ndipo Bambo Roberts anatipasa ife msonkhano waukulu wa masiku atatu.
But said the expenses was so high. In the hotels.
Koma anati zolipira zinali zokwera kwambiri mu hotelo.
Said left $35,000 for 3 nights for the hotel expense.
Anati anasiya madola zikwi makumi atatu ndi asanu kwa usiku utatu.
He said then Mr. Osborne was here, which was a great servant of Christ. But said when Mr. Osborne left, there was a letdown. It looked like everything was gone. But said, we noticed in this meeting that there really wasn't hardly anybody on the platform for Brother Ram to pray for.
Koma anati ife tinazindikira musonkhano uwu kuti apo kwenikweni panalibe nkomwe aliyense pa nsanja kuti imbale Branham amupemberere.
But said, after the services was over, we'd pick up truckloads of old chairs and clubs and everything out into the audience.
Koma anati pamene misonkhano inali itatha, ife tinatolera zodzaza magalimoto ndi mipando yakale ndi ndodo ndi chilichonse kunja pakati pa omvetsera.
He said, it wasn't a man this time, God came to us. He said,
iye anati uyo sanali munthu nthawiyi, Mulungu anabwera kwa ife. Iye anatero.
I said, don't expect my prayers, but your prayers out there. Lay your hands on each other.
Ine ndinati, musati muziyembekezera mapemphero anga, koma mapemphero anu kunja uko. Sanjikani manja anu pawina ndi nzake.
And they'd bring maybe a dozen or two at the platform And when the discernment would come down, the people would just scream.
Ndipo iwo amabweretsa mwina mwake dozeni kapena awiri pansanja. Ndipo pamene kudziwa za mitima kumabwera pansi, anthu anali akungofula.
We stayed in a fourth-class hotel and paid all of our own expenses and ways ourselves.
Ife tinkakhala mu hotel ya class ya chinayi, ndipo tinalipira zogula zathu zomwe ndi maulendo ife weni.
You helped do that yourself with your tithings that you sent me. That's what did it.
Inu munathandizira kuchita zimenezo inu weni. Ndi zachikhumizano zimene inu mumanditumizira ine. Ndizo zimene zinachita izo.
And I want you to know that out of all of that, you have a part of it.
Ndipo ine ndikufuna kuti inu mudziwe kuti kuchokera mwizo zonse inu mulinalo gawo la izo.
And in the great glorious day to come, God will reward you. That
ndipo mutsiku la likulu la ulemeyo limene likudza, Mulungu adzakupasani mphoto inu pa izo.
See, you didn't have to.
Onani, inu simunachite kukhala.
If the person itself goes and performs something, then you see when that person leaves, they think, a big letdown. God left us.
Ngati munthu mwina mwake apita ndi kukachita china chake, ndiye inu mukuona, pamene munthu amene achoka iwo amaganiza kusiyidwa kwakukulu, Mulungu atisiya ife.
God don't leave you, He's with you always.
Mulungu samakusiyani inu, Iye ali ndi inu nthawi zonse.
See, you just as much into it as anybody.
Mwaona ndi inu yo basi, mwakuchuluka mwizo monga aliyense.
God may use a person for a certain ministry, but that don't mean that that person has an option on God.
Mulungu akhoza kumugwiritsa ntchito munthu kwa utumiki wina wake. Koma izo sizikutanthauza kuti munthu ameneyo ali nacho chosankha pa Mulungu.
It's your own faith in God.
Ndi chikhupiro chanu chomwe mwa Mulungu.
And then go out there in little old wheel buggies that they take like baby buggy wheels and make a board and lay the people on, wheel them in.
Ndipo iwo amakhoza kupita kunja uko mungolo ya ing'ono ya magudumu ya chikale imene iwo angatenge monga chikuku cha magudumu cha mwana ndi kupanga bolodi ndi kuwagoneka anthu pa iyo ndi kuwagubuduziramo iwo mkati.
And after the service is over, all the racetrack would clear up.
Ndipo utatha msonkhano njira zonse za mjaha zitayeretsedwa.
They just go along with wagons and scoop up little old carts and big old chairs and clubs and cots and beds.
Iwo amangopitirirabe ndi ngolo ndi kukokolola zazing'ono zachikale ndi mipando yaikulu yachikale ndi ndodo ndi timakama ndi makama.
Just where they just walked away and left him because of the presence of the Lord was there.
Ndipo basi kumene iwo anangoyenda kuchokapo ndipo anazisiya izo chifukwa chakuti kukhalapo kwa Ambuye kunali pamenepo.
That's what we want to see.
Ndicho chimene ife tikufuna kuchiona.
Man's out of the picture then. God is moving.
Munthu wachoka pa chithunzicho ndiye Mulungu.
Coming back, just to help now this morning, I'm going to speak in a few minutes, and I ask the boys not to release the tape.
Bobwele lanso, basikuti, titandizire tsopano mauno, ine ndati ndiangule mumaminiti pangono, ndipo ine, ndinawafunsanya mata kuti asatulutse tepi.
3 days I've tried hard to think, what will I speak on?
Masiku atatu ine ndayesa, zolimba kulingalire. Ine ndikayankhula pachiyani.
And this morning before left, I felt a real stern warning in my heart to the church.
Ndipo mawa uno, ine sanachoke, ine ndinamverera chenjezo lolimba kwenikweni mu mtima wanga kwa mpingo.
I told him, take the tapes, but don't release them for sale.
Ndipo ine ndinawauza iwo, tengani tepi, koma musati muzituluse izo kuti zigulitsidwe.
But before we do this, I'd like to give you just a little testimony. That it might do you good. It did me good.
Koma ife tisanafike pochita ize, ine ndikanafuna kuti ndikupatseni inu mboni wa ung'ono chabe. Kuti iwo mwina ungakuchitire ninu bwino. Iwo unandichitira ine ubwino.
We went on a 3 days fishing trip. Leo and Jean and myself and my son, Billy Paul and his wife.
Ife tinapita pa ulendo masiku atatu wokaweza. Leo ndi Jean ndi ine mwini ndi mwana wanga wamwamuna Billy Paulo ndi mkazi wake.
Down to a friend that comes here at the tabernacle from down in Georgia.
Uko kwa nzanga yemwe amabwera kuno kukachisi. Wochokera uko mu Georgia.
And they take us back in some swamp. I don't know just where it was now.
Ndipo iwo anatitengeranso ife pobwerera muchithaphwichina. Ine sindikudziwa chabe kumene iko kunali tsopano.
Near Okeechobee or something like that. I don't know the name. Them Seminole Indians gave it.
Pafupi ndi Okeechobee kapena china chake monga choncho. Ine sindikudziwa dzina limene amwenye achi Seminole awo analipatsa iyo.
But however, we were many miles back.
Koma ngakhalebe ife tinali mamayilo ambiri pobwerera.
And this brother Evans, his brother is a sinner.
Ndipo mbale uyu Evans, mbale wake ndi wochimwa.
He's a great fisherman. And he went back in the swamps a few months ago.
Ndipo iye ndi msodzi wamkulu. Ndipo iye anabweleranso muzithaphwi miyezi ingapo yapitayo.
And they have what they call the ground rattler.
Ndipo iwo ali nazo zimene iwo amazitcha mbobo wapansi.
And the ground rattler bit him and he just barely lived. His limbs swelled up and they taken him to the doctors and they gave him shots. Those things are deadly.
Ndipo mbobo wapansi unamuluma iye. Ndipo iye anango kala moyo mwapang'ono. Pazi lake linatupa. Ndipo iwo anamutengela iye kwa madokotala. Ndipo iwo anamupasa iye kubayidwa. Zinthu zimenezo ndi zakupha.
And they have a lot of cotton mouth back there also. Cotton mouth moccasin. Alligators up to 20 feet long.
Ndipo iwo ali ndi za kamalatonje zochuluka kumeneko naponso. Kamalatonje mphiri. Angazi ofika mpaka na utali wa mapazi makumi awiri.
And while we were fishing back there, I'd caught a great big bass.
Ndipo pamene ndinali kuweza kumeneko, ine ndinali nditagwira nsomba yaikulu kwambiri.
Oh, it was a real day of relaxation.
Oh, ilo linali tsiku leni leni la kupuma.
He was so big I couldn't get him out of the water. And he just straightened out the hook and went on, or pulled himself free.
Ndipo iyo inali yaikulu kwambiri ine sindikanakhoza kuyitulusa iyo kuchokera mmadzimo. Ndipo iyo inangoongola mbezayo, ndipo inapitabe, kapena kudzikoka yokha momasula.
We had many bass, about 150 pounds of big bass.
Ndipo ife tinali nawo makakana ambiri, pafupi mapaundi zana ndi makamu asanu amakakana akulu.
Some of them weighing several pounds from 4 to 7, 8 pounds.
Ndipo izo, zina za izo, zolemera mapaundi angapo, ndipo kuchokera mapaundi anayi mpaka asanu ndi awiri, asanu ndi atatu.
And I caught this big one and he got loose.
Ndipo ine ndinakola imozi yaikulu iyi, ndipo iyo inamasula.
And I threw back and I caught another one, around 6, 7 pounds.
Ndipo ine ndinaponyeranso, ndipo ine ndinakola imodzi ina, pafupi mapaundi asanu ndi imodzi, asanu ndi awiri.
And I had a long pole that you had to hold up over the lily pads.
Ndipo ine ndinali ndi ndodo yaitali imene iwe umachita kuigwira ndi ziyangoyango zakakombo.
And Brother Evans was all wet from wading in the water because it's just marshes.
Ndipo mbale Evans anali ife tinali tonso nyowa chifukwa choenda mmadzi chifukwa ndikwa madambo basi.
And he pulled off his shoes and rolled up his trouser legs and was sitting on a little dry place kind of drying his clothes.
Ndipo iye anali atavula nsapato zake ndipo anagwinya miendo ya trouser lake. Ndipo anali atakhala pamalo ang'ono owuma kukalanga rakumisa zovala zake.
And he seen this big fish wallowing around in the bushes, and I was waving towards him.
Ndipo iye anaiona nsomba ya ikulu iyi ikusambira mozungulira mutchire, ndipo ine ndinali kudusa kunka kwa iye.
He said, "Just a minute, Brother Branham, I'll get him for you." And he run out there.
Iye anati, "Minute chabe mbale Branham, ine ndikakutengerani inu iyo." Ndipo iye anathamangira kumeneko.
Now pull it up, just the fish is about killed laying in the pads. And he ran out to pick him up.
Ndipo ine ndinali nditaiko ka iyo, ndikuganiza kuti nsombayo inali pafupi yophedwa ili muziyango yangu. Ndipo iye anatamangira uko kuti akaitenge iyo.
And when he did, he let out a yelp, and here he come back, a rattler bidding.
Ndipo pamene iye anatero, iye anakuwa molira. Ndipo pano iye anabwelera mbobo utamuluma iye.
And we looked at it, and there was the fang holes in his foot where the rattler had hit him, and it was hurting him so bad till the tears was in his eyes.
Ndipo ife tinayangana pa iwo, ndipo apo panali mabowo a dzino mu pazi lake pamene mbobo unali utamumenya iye. Ndipo ilo linali kumupweteka iye moipa kwambiri mpaka misozi inali mu maso ake.
That felt like his bones was just paralyzing.
Anati anamvelera ngati kuti mafupa ake anali akuchita zanzi basi.
And there we was many miles back in the swamp. He's a big man to have to pack.
Ndipo apo ife tinali mailosi ambiri kutali muchithaphwi. Iye ndi mwamuna wankulu kuti uchite kumunyamula.
And when a snake bites you, you get so sick in a few minutes till you're just about dead.
Ndipo pamene njoka ikuluma iwe, iwe umadwala kwambiri mumaminiti pang'ono mpaka iwe basi umakhala pafupi kufa.
And Leo was standing present.
Ndipo Leo anali ali pamenepo atayima.
And something came on my mind. Thou art still God?
Ndipo china chake chinabwera pa malingaliro anga. Inu mukadali Mulungu.
And when he's holding his foot and gripping it in those two big fang holes in there where the rattler had grabbed him.
Ndipo pamene iye anali atagwira pazi lake ndi kuligwira ilo molimba. Ndipo mabowo akulu adzino awo mmenemo pamene mbobo unali utamumbwandira iye.
I laid hands on that place and said, "Lord, it is written in thy word."
Ine ndinayika manja pamalo ameneo, ndipo ndinati, "Ambuye, izo zalembedwa mu mawu anu."
They shall tread on the heads of serpents and scorpions, and nothing shall in no wise harm them.
Iwo adzaponda pa mitu ya njoka ndi zinganira, ndipo palibe kanthu kati kadzawavulaze iwo muli monse.
And at that very instant, every pain left his foot, put on his shoes and fished all day.
Ndipo panda iyo mweyo, ululu uli wonse unasiya pazi lake, anavala nsapato zake, ndipo anaweza siku lonse.
Went in that night and told him about him. They said, "You better go to a doctor."
Anapita mkati usiku meneyo, ndipo anakawauza iwo zazimenezo, iwo anati, "Iwe kuli bwino kuti upite kwa dokotala."
He said, "If God has protected me this far, he'll take care of me the rest of the way."
Iye anati ngati Mulungu wanditeteza ine mpaka apa, iye andisamalira ine njira yonseyo.
We feast 3 days, no ill effect at all.
Ife tinaweza masiku atatu popanda ululu wakudwala konse.
God still is God. He keeps every promise.
Mulungu panobe akadali Mulungu. Yama sunga lonjezo lili lonse.
And of all my ministry, that's the first time I ever seen God come to a snake bite.
Ndipo mautumiki wanga onse, ndiyo ndawi yo yamba imene ine ndina yamba ndamuona po Mulungu atabwera pakulumidwa ndi njoka.
Because it's the first time I ever had the opportunity to pray for someone snake bit.
Chifukwa iyo inali ndawi yo yamba imene ine ndina yamba ndakhalapo na omwayi.
Just let you know that he keeps all his promises and his words are good and true.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Remember the services tonight and this coming Wednesday.
Kumbukirani misonkhano usiku uno ndi lachitatu likubwerali.
And pray for somebody now that really needs to be prayed for. That's me.
Ndipo pembererani wina wake tsopano yemwe akusowa kwenikweni kuti apemphererwe. Ameneyo ndine.
And remember Tan Brother Robert's meeting when it comes to town and greeting from the tabernacle.
Ndipo kumbukirani ukakhala pa msonkhano wa mbale Roberts pamene iwo ubwera mutaoni. Ndipo kamulonjereni iye kuchokera kukachisi.
Before we read the scriptures, I'd like for us to stand to our feet just a minute.
Ife tisanati tiwelenge malemba ine. Ine ndikanafuna kuti ife tiime pamapazi athu miniti yokha.
And without the music, let's just sing a chorus or two of this glorious old hymn of the church. My faith looks up to thee.
Ndipo popanda zingwenyengwenye. Tieni tingo imba kolasi kapena ziwiri za nyimbo ya ulemerero yakale iyi ya mpingu. Chikhulupiriro changa chikuyangana mmwamba kwa inu.
All right. Everybody join right in with me now. Let's sing it.
Chabwino. Aliyense alumikizane kumene ndine tsopano. Ndipo tieni tiimbe iyo.
And don't think of how you're singing. Just sing it to the glory of God.
Ndipo musati muganizire za momwe inu mukuimbira iyo. Zingo imbani iyo kwa ulemerero wa Mulungu.
Will you give us the lead on it, Brother Neville?
Kodi inu mungatipasa ife kusogolera pa iyo mbali Neville.
My faith looks up to thee.
From the sacred writings of the Bible.
Ndimitu yathu yowela misidwa, ine ndikanafuna kuti ndiwerenge kuchokera muzolembedwa zopatulika za Bible.
St. Matthew, the 7th chapter, 13th and 14th verses. And may the Lord add his rich blessings as we read them. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destructions, and many there be which go in thereat.
Matei woyera mutu wa 7, ndimeza 13 ndi 14, ndipo mulole ambuya onjezere madaliso awo olemera pamene ife tikuwerenga izo. Lowani nunkati pachipata chakwalala, pakuti chotambalala ndicho chipata. Ndipo njilayo ndiyo takata imene imatsogolera kuzionongeko. Ndipo ambiri kumeneko amakhalapo amene amapita kumeneko nayo.
Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it.
Chifukwa kwalala ndilo chipata. Ndipo yobabatiza ndiyo njira imene imatsogolera kupita kumoyo. Ndipo apang'ono kumeneko amakhala amene amaipeza iyo.
Let us pray.
Tiyeni tipemphere.
Oh God, who brought again the Lord Jesus from the death and from the grave.
Oh Mulungu amene munamubweresa kachiwiri Ambuye Yesu kuchokera ku imfa ndi kuchokera kumanda.
And has presented him to us this morning as a living sacrifice. We humbly dedicate our lives to thee anew on the thoughts that you would be so mindful of us.
Ndipo mwamupereka iye kwa ife mawuno ngati nsembe ya moyo. Ife modzichepesa tikupereka mioyo yathu kwa inu mwatsopano pamalingaliro akuti inu mukanakhala wokumbukira chotero za ife.
While we were yet sinners, dead in sin and trespasses,
pamene ife tinali tikadali ochimwa akufa mutchimo ndi zolakwitsa,
you sent your only begotten Son, made in the form of sinful flesh to become a propitiation for our sins.
Inu munamutuma mwana wanu yekhayo wobalidwa, wopangidwa mwamaonekedwe anofu ochimwa kuti akhale chitetezero cha machimo athu.
That the innocent suffering for the guilty might reconcile us together again in fellowship with thee.
Kuti osalakwa povutika chifukwa cha ochimwa akakhoze kutiyanjanisa ife palimozi kachiwiri muchiyanjano ndi inu.
Oh God, if there is sin in our midst this morning, something that might hinder the Holy Spirit from bringing us the message of God to each of our hearts.
Ndipo, oh Mulungu, ngati lilipo tchimo pakati pathu mawa uno, china chake chimene chikanakhoza kutchinga mzimu woyera, kuti utibweretsere ife uthenga wa Mulungu kwa uliwonse wa mitima yathu.
We pray that humbly, Lord, you forgive us of our trespasses.
Ife tikupemphera kuti modzichepesa Ambuye, inu mutikhululukire ife za zolakwisa zathu.
Cleanse us by the blood of the Lord Jesus.
Tiyeretseni ife ndi magazi a Ambuye Yesu.
Whom we know in ourselves we are nothing. And we confess that we are nothing.
Yemwe ife tikumudziwa mwa ife weni. Ife sindife kanthu. Ndipo ife tikuvomereza kuti ife sindife kanthu.
But thou art holy, thou art true, thou art righteousness, thou art the very fountain of mercy.
Koma inu muli woyera, inu ndinu woona, inu ndinu chilungamo, inu ndinu kasupe amene wachifundo.
And we humbly crawl there today as penitent souls.
Ndipo ife modzichepesa tikukwawira kumeneko lero ngati miyoyo yolapa.
As the testimony has just went forth from Jamaica and from Puerto Rico, and where you have worked such great works.
Monga umboni wapitira kumene posachedwa apa kuchokera ku Jamaica ndi kuchokera ku Puerto Rico ndi kumene inu mwachita ntchito zopambana choteruzo.
Oh God, it's the sign of the coming of the just one.
Oh Mulungu, ndicho chizindikiro chakudza kwa mmodzi wolungamayo.
How you delivered Brother Evans from the poison fangs of that serpent.
Momwe inu munamuombolera Mbale Evans kuchokera kumano achiphe cha njoka ija.
Because he was a believer, and your words are always true.
Chifukwa iye anali wokhulupirira ndipo mawu anu ali nthawi zonse oona.
Now Lord, deliver us from the fangs of death this morning. where the enemy has bitten and poisoned us.
Tsovana mbuye, tuomboleni ife kumano ayimfa mawa uno. Kumene ndani watiruma, ndipo watipasa ife chipe.
Let thy healing balm this morning, Lord, saturate our spirits and cleanse us from all unrighteousness.
Mulole mangwala anu amachiriso mawa uno ambuye, aloelele mizimu yathu ndipo atitsuke ife kukusalunga makonse.
Heal the sickness of the physical bodies that's broken down by the powers of the enemy.
Chizani matenda matupi anofu, amene aswekera pansi mwamphamvu za ndani.
All that's in divine presence, may they be healed.
Onse amene ali mukukhalapo kwa umulungu, mulole iwo akhale ochiritsidwa.
Speak to us now through thy written word, Lord, knowing not what to say, but thou wilt provide it.
Yankhulani kwa ife tsopano kupyolera mu mawu anu olembedwa ambuye, posadziwa choti ndinene, koma inu muchipereke icho.
And you warn us, Lord, and make us ready for your coming.
Ndipo inu mutichenjeze ife ambuye, ndikutipanga ife kukonzekera kudza kwanu.
For we ask this in Jesus' name, and for his sake, amen.
Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu, ndi chifukwa cha iye. Amen.
I'm always a little late because I'm waiting now in Sunday schools. I guess it's out.
Ine nthawi zonse ndimakhala ochedwerako pang'ono chifukwa ine ndikuyembekezera tsopano, ndipo Sunday school ine ndikuganiza iyo yatuluka.
But there's something about it when I come home, I just feel like I got plenty time.
Koma pali china chake za iyo pamene ine ndibwera kwathu, ine ndimangomverera ngati ine ndinayo nthawi yochuluka.
You know we're in too much of a rush anyhow.
Inu mukudziwa ife tili mu liwiro lochuluka kwambiri muli monse.
So we just go to believe God.
Chotero ife tingoyenera kuti tizimukhulupirira Mulungu.
Our Lord was giving this stern warning to the people of his generation. The people that were very religious.
Ambuye wathu anali kupereka chenjezo lolimba ili kwa anthu ambado wake, anthu amene anali achipembedzo kwambiri.
And he said, straight is the gate, and narrow is the way that leadeth to life, and few there'll be that'll find it.
Ndipo iye anati, khwalala ndilo chipata, ndipo njira ndiyo papatisa imene imatsogolera kumoyo. Ndipo apang'ono kumene kwadzakhalapo amene ati adzayipeze iyo.
Now it wasn't because they wasn't religious. They were very religious.
Tsopano, izo sizinali chifukwa iwo sanali achipembedzo. Iwo anali achipembedzo kwambiri.
And because that they had trusted in the church and in certain creeds and denominations.
Ndipo chifukwa chakuti iwo anali atadalira mu mpingo ndi mutizikhulupiriro tinatake ndi zipembezo.
And had believed to an extent in God, they thought everything was all right.
Ndipo anali atakhulupirira mpaka pakuti mwa Mulungu iwo ankaganiza kuti chilichonse chinali bwinobwino.
But he was telling them that there would be few that would enter in.
Koma iye anali kuwawuza iwo kuti pakanadzakhala ochepa amene akanati adzalowe mkati.
And I'm wondering this morning if I could not liken that generation to this generation.
Ndipo ine ndikudabwa mauno ngati ine sindingakhoze kufanizira mbado umenewo kwa mbado uno.
See, it was at the closing of the Jewish dispensation. And he was referring back to different ones and different endings of different dispensations.
Onani, izo zinali pakutseka kwa mbado wa Chiyuda. Ndipo iye anali kuwalozera mbuyo kuina yosiyana, ndi mapeto osiyana, anyengo zosiyana.
I was telling them that the very thing that had been done in former dispensations was being done before them.
ndipana likuwa uza iwo, kutiji nducho mwecho chimene china chitidwa munyengo zakale, china liku chitidwa pa maso pa iwo.
And they failed to recognize it.
Ndipo iwo, anala pela kutachizindikire icho.
And let's see some of the things that he was speaking about.
Ndipo tiyeni tione zina za zinthu zimene iye anali kukamba za izo.
They, for instance, could not believe that God was in that man.
Iwo mwachisanzo sakanakhoza kukhulupirira kuti Mulungu anali mwa munthu ameneyo.
That was the biggest obstacle that they had to climb over. Was how him being man yet made himself God.
Chimenecho chinali chopunthwisa chachikulu kwambiri. Chimene iwo anali nacho kuti akwere pa icho. Chinali momwe kuti iye pokhala munthu. Komabe ankadzipanga iye yekha kukhala Mulungu.
They could not see how God could dwell in human flesh.
Iwo sankakhoza kuona momwe Mulungu akanakhoza kukhala munofu wa umunthu.
And in all ages, and at all times, God has always dwelt in man.
Ndipo mu mibado yonse, mu nthawi zonse, Mulungu anali nthawi zonse akukhala mwa munthu.
Man is God's agent.
Munthu ndi chida cha Mulungu.
In every generation, God speaks to his people through human lips.
Mumbado uliwonse, Mulungu amayankhula kwa anthu ake kupyolera mu milomo ya umunthu.
He always chooses someone or something that he can use.
Iye nthawi zonse amamusankha wina wake kapena china chake chimene iye angakhoze kuchigwiritsa ntchito.
And he referred to them as being such a stumble about Abraham.
Ndipo iye analozera kwa iwo ngati kukhala chopunthwisa chotero zokhuza Abraham.
He said, told them, if you call yourself the children of Abraham, Abraham your father, he saw my day and rejoiced to see it.
Iye anati, anawauza iwo, ngati inu mukudzitchanokha wana a Abraham. Abraham atate wanu, iye anaona tsiku langa, ndipo anakondwera kuliona ilo.
Abraham the prophet.
Abraham mneneri.
And no doubt that Jesus was referring to them, that he had proved to them that he was Messiah. Because the sign of Messiah was following him.
Ndipo panda kukaika, kuti Yesu anali kulosera kwa iwo, kuti iye anali atatsimikizira kwa iwo, kuti iye anali Mesiya. Chifukwa chizindikiro cha Mesiya, chinali kumutsatira iye.
And it had been that way through every generation. That the sign of the Messiah.
Ndipo izo zinali ziri mwanjira imeneyo, kupyola mu mbado uliwonse, icho chizindikiro cha Mesiya.
But yet him making himself God, the Messiah himself, that stumbled them. They could not understand it.
Komabe iye podzipanga iye yekha Mulungu, Mesiya mwini wake, izo zinawapunthwisa iwo, iwo sakanakhoza kuzimvetsa izo.
Now when Abraham, who they call their father, met God, he was also in flesh.
Tsopano, pamene Abraham yemwe iwo ankamutcha atate wawo, anakomana ndi Mulungu, iye anali aponso muthupi.
Because he eat the meat of a calf, eat cornbread, and drinking milk and butter, in the presence of Abraham. Yet he was God.
Chifukwa iye anadya nyama ya ng'ombe, anadya mkate wa chimanga, ndi kumwa mkaka, ndi batala, mukukhalapo kwa Abrahamu, ndipo komabe iye anali Mulungu.
Abraham recognizing
God and called him Elohim, which is the Almighty Jehovah.
Abraham anamuzindikira iye Mulungu ndipo anamutcha iye Elohim, chimene chiri Yehova wamphamvu zonse.
A man wearing clothes with dust on his body and sat under a tree for shade and eat meat and drink milk.
Munthu atavala zovala ali ndi fumbi pathupi lake ndipo anakhala pansi pa mtengo kufuna nthunzi ndikumadya nyama ndikumwa mkaka.
Then those cold, cruel-hearted, selfish, righteous Jews could not believe him to be the Son of God and called Abraham their father.
Ndiye Ayuda ozizira antima wanghanza aumbombo achilungamo saka nakhoza kumukhulupirira iye kuti angakhale mwana wa Mulungu ndipo ankamutcha Abraham atate wawo.
And he was letting them know that he was doing the same things in his flesh that God did in another flesh when he met their father Abraham.
Ndipo iye anali kuwalola iwo kudziwa kuti iye anali kuchita zinthu zomwezo munofu wake zimene Mulungu anachita munofu wina pamene iye anakumana ndi atate wawo Abraham.
And Abraham believed it, and they couldn't believe it.
Ndipo Abrahamu anazikhulupirira izo, ndipo iwo sankakhoza kukhulupirira izo.
You see, when Abraham was sitting under his tent, because he had made a choice.
Inu mukuona, pamene Abrahamu anali atakhala pansi pa hema yake, chifukwa iye anali atapanga kusankha.
And that choice is brought before every person that's born in this world.
Ndipo kusankha kumeneko kwabweretsedwa pamaso pa munthu aliyense yemwe wabadwa mu dziko lino.
The tree of good and evil is set before every person.
Mtengo wa zabwino ndi zoyipa wayikidwa pamaso pa munthu aliyense.
And when Lot is nephew, and their herdsmen begin to argue about the grounds.
Ndipo pamene Loti nzukulu wake ndi abusawo anayamba kukanganira zamalo.
Abraham, being a just man, said to them, "Just let there be no arguments among us. You just choose your way of going."
Abraham pokhala munthu olungama ananena kwa iwo, "Mungolola kuti pakhale popanda makangano pakati pathu. Inu mungosankha njira yanu yakopita."
That place comes into every believer's life.
Malo amenewo amabwera kwa moyo wa wokhulupirira aliyense.
And it's before you this morning, and it's before me.
Ndipo zili pamaso pa inu mawa uno, ndipo zili pamaso pa ine.
Lot didn't think that he was going to backslide.
Lot sanali uganiza kuti iye anali kupita kukabwelera mbuyo.
But he went to looking towards Sodom, where things were easy.
Koma iye anapita kuyangana cha ku Sodom, kumene zinthu zinali zopweka.
And there's many times that we look towards the easy way.
Ndipo pali ndayi zambiri zimene ife timayangana cha kunjira yopweka.
I'll join this certain church. And you see, nobody will say anything against it because it's the biggest church in the city. The easy way.
Ine ndi Jowina mpingo uu wakuti wakuti. Ndipo inu mukuona, palibe yemwe atanene chilichonse motsutsa izo. Chifukwa ndi mpingo waukulu kwambiri mu mzindawu. Njira yopweka.
Many times we do that when we're wrong.
Ngai zambiri ife timachita zimenezo pamene ife tili olakwitsa.
Remember, if you follow Christ, you'll be hated by people. For all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions.
Kumbukirani, ngati inu mutsatira Khristu, inu mudzakhala muli kudedwa ndi wanthu, pakuti wonse amene akhala mwa Mulungu mwa Khristu Yesu, adzasautsika nako kuzunzidwa.
And if you come to Christ, you will not come by any church or any denomination or any creed.
Ndipo ngati inu mubwera kwa Khristu, inu simudzabwera mwa mpingo uliwonse, kapena chipembedzo chilichonse, kapena kachikhulupiriro kalikonse.
You come by the blood. That's the only avenue in.
Inu mudzabwera mwa magazi, ndiyo njira yokayo yoloweramo.
And you cannot bring no one with you. You come alone and stand on your own confession. Your own faith.
Ndipo inu simungakhoze kumubweretsa mmodzi aliyense ndinu. Inu mudzabwera nokha ndikuyima pakuvomereza kwanu kwanu ndi chikhulupiriro chanu chanu.
You'll not ride it on the pastor or on your mother's faith.
Inu simudzakwera pa abusa kapena pa chikhulupiriro cha amayi wanu.
You'll come as an individual when you come to God.
Inu mudzabwera ngati munthu payekha pamene inu mubwera kwa Mulungu.
And many times we make those foolish choices.
Ndipo ndayi zambiri ife timapanga kusankha kopusa kumeneko.
What if Lot, when he seen everything easy, he saw where there was much money and much popularity?
Bwanji ngati Loti pamene iye anaona chilichonse chopheka, iye anaona kumene kunali ndalama zochuluka, ndikutchuka kochuluka.
Because he'd be a stranger and a smart man, educated, a lot of psychology, and he could do certain things and yet maintain his religion.
Chifukwa iye akanakakhala mlendo ndi munthu wanzeru wophunzira kuwerenga maganizo kochuluka, ndipo iye akanakhoza kudya zinthu zina zake, ndipo komabe nkusunga chipembedzo chake.
He thought, I've got faith in God, so I'll just go down into Sodom and I'll make some extra money.
Iye anaganiza, ine ndinacho chikhulupiriro mwa Mulungu, kotero ine ndingopita kumusi kukalowa mu Sodomu, ndipo ine ndikapanga ndalama zina zapadera.
And I'll become a great man, maybe a wonderful preacher.
Ndipo ine ndikakhala munthu wotchuka, mwina mwake mlaliki wodabwitsa.
See, you have a choice to make.
Mwaona, iwe ulinako kusankha kuti ukupange.
And the laity has a choice to make.
Ndipo amumpingo alinako kusankha kuti akupange.
I'll go down to this certain church. There's all everybody in town thinks this is the most, while the mayor of the city belongs to this church.
Ine ndipita uko kumpingo wina wake uu. Oo, aliyense mutaoni akuganiza kuti uu ndi wopambana, bwanja ameya amzinda ali mumpingo umenewu.
Now he could belong to a church that was really good, but still you have to judge that church and its people by the scriptures.
Tsopano iye akanakhoza kukhala wampingo umene unali wabwino kwenikweni, koma apabe iwe uyenera kuweruza mpingo umenewo ndi wanthu wake mwamalemba.
Sometimes they go because it's a popular way that the people dress better that go to certain places.
Ndi zina iwe amapitako chifukwa ndiyo njira yotchuka. Anthu amavala bwino amene amapita kumalo ena akewo.
That's where we make a fatal mistake.
Ndipo apo ndi pamene ife timapanga kulakwisa kwa ngozi.
Now notice this.
Tsopano zindikirani izi.
And Abraham, the only thing he could do was take second choice.
Ndipo Abrahamu chinthu chokha chimene iye akanakhoza kuchita chinali kutenga kusankha kwa chiwiri.
And sometimes second choice is better than first.
Amen.
If it's took like that.
Ndipo nthawi zina kusankha kwa chiwiri ndi kwabwino kuposa koyamba ngati iko kutengedwa monga choncho.
Notice, wasn't long When Lot seen the big city, he didn't see his wife turning to a pillar of salt. He didn't see the fire burning up the city.
Zindigirani, sikunali motalika pamene Lot anaona mzinda wa ukuluo. Iye sana muone mkazi wake akusandulika chulu cha nchere. Ngakhale iye sana uone moto ukutentha mzindawo.
But Abraham tucked away with the Lord's despised view. He stayed in the deserts.
Koma Abrahamu anatenga njira ndi onyoseka pang'ono a Ambuye. Iye anakhala mu zipululu.
And yet what if Sarah would have said, now remember, Sarah was the prettiest woman in all the land.
Ndipo komabe, bwanji ngati Sarah akanati anene. Tsopano kumbukirani, Sarah anali mkazi wokongoletsetsa mu dziko lonsero.
There was no woman as fair as Sarah.
Uko kunali kulibe mkazi wokongola monga Sarah.
Everyone seen her fell in love with her.
Aliyense akamuona iye ankagwera mu chikondi ndiye.
How easy it would have been for Sarah to take that kind of a choice.
Sobano, zikanakhala zophweka motani kwa Sarah kuti atenge kusankha kwa mtundu umenewu.
But she chose to stay with Abraham.
Koma iye anasankha kuti akhale ndi Abraham.
Oh, women, don't let the devil blind you. Being popular and joining this and that, you stay with Christ.
Oh, akazi. Musati mulole mdielekeza kuchititseni nukungu pokhala otchuka ndi kujowina izi ndi izo inu mukhala ndi Khristu.
For the hour is at hand. Great destructions are laying ahead worse than Sodom and Gomorrah for this country.
Pakuti ora lili pafupi ziwonongeko zazikulu zagona patsogolo zoyipitsitsa kuposa Sodom ndi Gomorrah.
Sodom and Gomorrah will be a credit to it.
Sodom and Gomorrah adzakhala wabwino kwa icho.
Now, while Abraham had took the way that was given him by God and had the leanness of the land,
tsopano, pamene Abraham anali atatenga njira imene anapatsidwa iye ndi Mulungu, ndipo anali nako kuondetsetsa kwa dzikolo,
he wasn't prosperous at all. But yet he knew one thing, he served God and he believed God.
Yes, anali wa ulemelero konse, komabe iye ankadziwa chinthu chimodzi, iye ankatumikira Mulungu, ndipo iye ankamukhulupirira Mulungu.
So one day there came three men, and they were well dusty and worn, and Abraham felt sorry for him.
Kotero tsiku lina uko kunadza amuna atatu. Ndipo iwo anali afumbi bwino ndi olema. Ndipo Abraham anamvera chisoni pa iwo.
He said, come by and sit down under the oak just for a little while.
Iye anati, dzerani pano ndi kudzakhala pansi pa mkwalangwa kwa kanthawi pang'ono chabe.
And while he was standing there talking to them, he recognized that they weren't just ordinary men. By their talk, they were different.
Ndipo pamene iye anali ataima pamenepo akuyankhula kwa iwo, iye anazindikira kuti iwo sanali chabe wanthu wamba. Mwa kayankhulidwe kawo, iwo anali osiyana.
And Abraham went and killed a calf and had it dressed and had Sarah to make bread and get ready to feed them.
Ndipo Abraham anapita ndipo anakapha mwana wa ng'ombe. Ndipo anamusenda iye ndipo Sara anamuuza kuti apange mkate.
Now remember, two of them were angels. Angels in human flesh. And one of them was God himself.
Tsopano kumbukirani, awira iwo anali angelo. Angelo munofu wa umuntu. Ndipo mmodzi wa iwo anali Mulungu mwini wake.
And the one that was God had his back turned to the tent.
Ndipo mmodzi yemwe anali Mulungu, anali msana wake atautembenuzira kuhema.
And Sarah stayed in the tent.
Ndipo Sarah anakhala muhema.
I like to see a woman keep her place like that.
not going out and telling her husband what to do and every time someone comes around.
Ine ndimakonda kumuona mkazi akusunga malo wake monga choncho. Osati kumapita panja ndikuma muza mamuna wake choti mkuchita ndi ndawiri yonse imene wina akabwera kumeneko.
But she stayed in the tent. No doubt maybe washing the dishes or doing something.
Koma iye anakhala muhema palibe zokayikitsa mwina mwake akutsuka mbale kapena akuchita china chake.
And this one who was God, he kept looking around towards Sodom, and he told him what he was going to do.
Ndipo mmodzi uyu amene anali Mulungu, iye anapitirira kuyang'ana mozungulira cha ku Sodom. Ndipo iye anawawuza iwo chimene iye amati akachite.
When two angels went down in there to preach the gospel.
Ndipo angelo awiri anapita kumusi mkati mmenemo. Kuti akalalikire uthenga.
But one stayed in the back. That was the one that was God.
Koma mmodzi anatsalira mbuyo. Ameneyo anali mmodzi yemwe anali Mulungu.
And he said, I'm not going to keep from Abraham the secrets that I know because he's going to be the heir of the world.
Ndipo iye anati, ine sindichita kuzibisa kwa Abraham zinsinsi zimene ine ndikuzidziwa chifukwa iye akhala wolowa wa dzikoli.
Oh, we got a right this morning, church, to know the secrets of the coming of the Lord.
Oh, ife tilinawo ufulu mmawa uno mpingo kuti tiziwe zinsinsi zakudza kwa Ambuye.
Blessed are the peacemakers. They shall be called the children of God.
Pakuti, odalari opanga mtendele, iwo adzatchedwa wana wa Mulungu.
Blessed are they that do hunger and thirst. They shall be filled.
Odalari iwo akuchita njala ndi ludzu, iwo adzakhalari odzazidwa.
Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Odalari angwiro muntima, pakuti iwo adzamuona Mulungu.
Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
Odalari ofatsa, pakuti iwo adzalandira dziko lapansi.
Then if the church of the living God is to inherit the earth, there is no secrets kept from it.
Ndiye ngati mpingo wa Mulungu wa moyo, uli woti udzalandira dziko lapansi, palibe zinsinsi zabisidwa kwa iwo.
All the Father has told me, I've told you, said Jesus.
Zonse zimene Atate andiwuza ine ndakuwuzani inu, anatero Yesu.
And they could not believe him.
Ndipo iwo sankakhoza kumukhulupirira iye.
So in the days of Abraham, as he was referring to them,
kotero mu masiku a Abraham, monga iye anali kulozera kwa iwo,
he said that as Abraham was talking to the angel, and his back was turned to the tent.
Yana nena kuti monga Abraham anali kuyankhula kwa ngelo ndipo msana wake unatembenuzi lidwira ku hema.
And he told Abraham he's going to visit him with the child, and Sarah in the tent laughed.
Ndipo yana muza Abraham iya mari adzamuchezele iye ndi mwana ndipo Sara mu hema anaseka.
And he said, why did Sarah laugh?
Ndipo iye anati, nchifukwa chiyani Sara anaseka?
What was he showing?
Kodi iye anali kusonyeza chiyani?
Why did Sarah laugh?
Nchifukwa chiyani Sara anaseka?
It was just a few hours before destruction when that took place.
Awa anali maola ojeba oka. Chisana chitika chiwonongeko. Pamene izo zinali uchitika.
Just before destruction, that fire come from the heavens and burn up the city. And that sign was performed.
Basi chiwonongeko chisana chitike, moto umene unabwera kuchokera kumiyamba, ndipo unautenthapo mzindawo. Ndipo chizindikiro chimenecho chinachitidwa.
Jesus said, you do error to the great doctors of divinity. To a religious nation where literally millions were believers.
Ndipo Yesu anati, inu mukuchita chola kuika kwa madokota la akulu asa umulungu kwa fuko la chipembezo kumene kweni kweni mamilioni anali okhulupirira.
He said you do error, not knowing the scriptures, neither the power of God.
Yanati, inu mukuchita chola kuika posadziwa lemba ngakhale mphamvu ya Mulungu.
To a generation like that, that were well-trained men, that were scholars and raised the church.
Kwa mbado onga umenewu, amene anali amuna ophunzitsidwa bwino, amene anali masikolala ndi oleledwa ndi mpingo.
When a child was born, it was the property of the church.
Pamene mwana anali kubadwa, iye anali chuma cha mpingo.
You had to be an Israelite.
Iwe umayenera kuti ukhale Mwisraeli.
8 days after your birth, it was circumcision. And you were an Israelite to begin with.
Masiku asanu ndi atatu akapita utabadwa, iwo unali mdulidwe. Ndipo iwe unali Mwisraeli kuyamba ndi kuyamba.
And the priesthood came from the Levites, which were trained through hundreds of years in the scriptures.
Ndipo unsembe unkabwela uchokela kwa Levi, amene anali wophunzitsidwa kupyolera mazana zaka mumalemba.
Yet Jesus said you do error not knowing the scriptures.
Komabe Yesu anati, inu mukuchita chola kuika, pokhala osadziwa malemba.
They know them in their own book of learning. They know it by their catechisms. They know it by their own theology.
Iwo ankawadziwa iwo mwamabuku awo omwe opunzirira. Iwo ankawadziwa iwo mwamakatikizimu awo. Iwo ankawadziwa iwo mwazamulungu zao zao.
Jesus said you don't know it, the scriptures. Neither do you know the power of God.
Koma Yesu anati, inu simukuwadziwa iwo malembao. Inu simukuidziwa songa kale mphamvu ya Mulungu.
If you don't know Abraham, you'd know me.
Ngati inu mukana kala mudamudzi wa Abrahamu, inu mukana ndidziwa ine.
If you were Abraham's children, you'd know me because Abraham rejoiced when he seen my day. For he foreseen the day.
Ngati inu mukana kala wana Abrahamu, inu mukana ndidziwa ine. Chifukwa Abrahamu anakondwera pamene iye anaona tsiku langa, pakuti iye analioneratu tsikulo.
When I stood before him back there in a body of flesh and performed this, he knew it was me, and he called me Elohim.
Pamene ine ndinayima pamaso pa iye mbuyo uko munthupi la nofu ndikuchita izi, iye anadziwa kuti uyo anali ine. Ndipo iye anandicha ine Elohim.
But here I do the same thing before you, and you call me Beelzebub.
Kuma pano ine ndikuchita chinthu chomwecho pamaso pa inu, ndipo inu mukundicha ine Beelzebub.
Oh, they'd say we have Abraham to our father.
Oh, iwa makosa kunena ife tili naye Abraham kwa atate watu.
Call Abraham your father.
Mukumucha Abraham atate wanu.
He said, well, we belong to the church.
Yanani, bwanji ife, ife ndife ampingo.
We are a religious nation. We are great people. We are God's people.
Ife ndife fuko la chipembezo. Ife ndife andu akulu. Ife ndife andu amulungu.
Jesus said, you are the devil. Is your father.
Yesu anati, inu ndinu ndielekezi. Iye ndi atate wanu.
But I liken that generation to this one.
Kodi ine, ndikana ufanizira mbado umeneo kwa umodzi uno.
Today when there is literally millions of people that profess Christianity know more about God than a Hottentot would know about an Egyptian knight.
Lero pamene pali kweni kweni mamiliyoni a wanthu amene amadzinenera chikhristu ndipo nkusadziwa mochuluka za Mulungu kuposa momwe nkafula akanadziwira za walupanga wa Chiigupto.
There's men and women today, literally millions are professing Christians that claim Christ.
Alipo amuna ndi akazi lero kweni kweni mamiliyoni akudzinenera chikhristu omwe amadzitengera khristu.
Don't know the first principle of the power of his resurrection.
amadziwa mfundo yoyamba yamphamvu ya chiukisiyo chake ndipo sanayambe alawapo ubwino wake.
They never felt his power. Their eyes are blinded to the truth.
Iwo sanayambe amvelerapo mphamvu yake maswala achitisidwa khungu kwa choonadi.
Said you are blind, leaders of the blind. Won't if the blind leads the blind, won't they all fall in the ditch?
Anati, inundinu akungu, atsogoleri akungu. Kodi, ngari wakungu, atsogolera wakungu. Kodi wose sabwela mudzenje.
Then they thought, we are Christians. We are believers.
Ndiye iwo anaganiza, ife ndife akhristu. Ife ndife okhulupirira.
Belong to the highest churches there is. Our rabbis are the best trained scholars they are.
Ife ndife mipingo yapamwamba imene ilipo. Aphunzisathu ndi masikolo ophunzisidwa bwino kwambiri amene alipo.
And yet Jesus told them they didn't even know the scriptures.
Ndipo komabe Yesu anawawuza iwo kuti iwo sankadziwa ngakhale malemba.
See how God's hid it from the eyes of wise and prudent? And reveal it to babes such as will learn.
Mugona momwe Mulungu anabisira izo kwa maso anzeru ndi alunda ndikuziulula izo kwa makanda monga amene adadzaphunzire.
Oh, the great power and the infancy of God!
Oh, mphamvu yaikulu ndikupanda malire kwa Mulungu.
How good he is to those that desire to walk upright before him. He'll withhold no good thing.
Momwe yaliri wabwino. Kwa omwe akukhumba kuti aziyenda molunga pamaso pa iye. Iye sadzawabisira kanthu kabwino kalikonse.
To see the day that when our nation, our world is corrupted with the same thing.
Ndipo kuona tsiku limene pamene fuko lathu. Dziko lathu lafunditsidwa ndi chinthu chomwecho.
Jesus wanted to correctly straighten them.
Yesu ankafuna kuwaongola iwo moyenera.
They said, oh, Abraham is our father. We'll be in glory. Don't you worry about that because we believe in God.
Iwo anati, oh, Abraham ndi atate wathu. Ndipo ife tidzakhala mu ulemerero. Musadini mudandaule za zimenezo. Chifukwa ife timakhulupirira mwa Mulungu.
We are professors. And we believe in God and we teach our people.
Ife ndife aphunzisi. Ndipo ife timakhulupirira mwa Mulungu. Ndipo ife timaphunzisa wanthu wathu.
And who are you to come around here with a mysterious little sign and try to call it God? You are nothing but a Beelzebub.
Ndipo iwe ndiwe yani kuti ubwere pozungulira pano ndi kachizindikiro kakang'ono kachinsinsi kachikale ndi kuyesa kuzitha izo Mulungu. Iwe suli kandu koma Belzebule.
There you are. They had their creeds and their denominations.
Apo inu muli. Iwe anali nato tizikhulupiriro tawo ndi chipembedzo chawo.
Jesus told him you're the devil.
Yesu anawawuza iwo ndinu ndiyerekezi.
Think of it.
Taganizani za izo.
And I liken that generation to this.
Ndipo ine ndikanaufanizira mbado umenewo kwa uwu.
Today when we got millions joining churches. We've got tens of thousands.
Lero pamene vetili naoma milioni olowa mipingo. Vetili naoma kumi azikwi.
And God comes down to live in his church again. And to do the same things that he did there to make himself the same yesterday and forever.
Ndipo Mulungu amabwera pansi kuti adzakhale mu mpingo wake kachiwiri. Ndikuti adzachita zinthu zomwezo zimene iye anachita kumeneko. Kuti adzipange iye mwini yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse.
And people turn their back from it constantly.
Ndipo anthu akutembenuzira msana wawo kuchoka kwa izo mowirikiza.
Some to be popular. Some to keep from making a choice.
Wena kuti akhale otchuka. Wena kuzemba kuti apange kusankha.
It's forced to the people. You have to make a choice. You can't stand neutral. You've got to say yes or no.
Izo zakakamizidwira pa wanthu. Iwe uyenera kupanga kusanga. Iwe sunga kose kuima pakati kati. iwe uyenela kunena inde kapena ai.
You'll never leave that door the same person you come in. You can't do it.
Iwe sudza joka konse pakomo ilo munthu yemwe amene iwe unabwera mkati. Iwe sunga konse kuchita izi.
You got a choice to make. Make it for Christ this morning.
Iwe ulinako kusankha kuti upange. Kupangireni iko kwa Khristu mawa uno.
They thought everything that belonged to the church should be saved.
Iwe ankaganiza chilichonse chimene chinali cha mpingo chikanali chidzapulumusidwe.
Jesus said, straight is the gate.
Amen.
And narrow is the way in, but few there'll be that'll find it.
Yes, anati. Kwalala ndilo chipata, ndipo njilayo ndiyo papatisa, ndipo goma, apa ngono kumene kwa dzakhalapo amene adzayipeze iyo.
Let me warn you this morning, church. Be careful.
Ndiloleni, ine ndikuchenjezeni inu mawa uno mpingo. Khalani osamalitsa.
It takes time today and our self-righteous, self-sufficient generation of hypocrisy that we're living in.
Izo zimatenga nthawi lero muchilungamo cha wekha chathu. Kukhutisidwa kwa wekha mbado wachinyengo umene ife tili kukhalamo.
Hour that when men and women stand in the churches and in the pews and sing the anthems of God.
Ola limene pamene amuna ndi akazi amaima mu mipingo ndi mu mipando ndi kumaimba nyimbo za Mulungu.
Walk out of that church and smoke cigarettes and drink whiskey and go to dances and live for the world.
Ndi kuyenda kutuluka mu chalichi chimenecho. Nduka standudu, ndiku kama kachasu, ndiku pita kuzovina, ndiku karila moyo kwa ziko.
And tell dirty, smutty jokes, call themselves Christians.
Ndiku nena ndhabwela zauve, zaguda, ndiku dzicha oka a Christitu.
Men and women can walk from the pulpit or from the church and from the place of the power of the resurrection where that same Messiah sign is a moving among them.
Pamene amuna ndi akazi anga kose kuyenda kuchokela paguwa kapena kuchokela kumpingo ndi kuchokela kumalo amphamvu ya chiukisiro pamene chizindikiro chomwe chija cha umesiya chikusuntha pakati pawo.
Not be a new creature in Christ. There's something wrong.
Ndipo kusakhala cholengedwa cha sopano mwa Khristu.
When the papers can blast it, and from coast to coast, back and forth.
Pamene mapepa alanga kose kuzifalisa zimenezo. Ndipo kuchokela kugombe, kupita kugombe. Mbuyo ndi mtsogolo.
From the frozen regions of the north to the tropical jungles of the south. God sends it and people constantly turn their back upon.
Kuchokela kuzigawo za chisanu za kumpoto, kupita kunkhalango zotentha za kummwera. Mulungu akutumiza izo. Ndipo anthu mowirikiza akutembenuzira msana wawo pa izo.
Then what can we say? What can we do?
Ndiye, ife tingakhoze kunena chiyani? Ife tingakhoze kuchita chiyani?
We turn back to the scriptures where he said, straight is the gate and narrow is the way. And but few there will be that will find it.
Ife tibwera mbuyo kumalemba, kumene iye anati, kwalala, ndilo chipata, ndipo njilayo ndiyo papatiza. Ndipo koma apang'ono kumeneko, adzakhalapo amene adzayipeze iyo.
He said, as it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Iye anati, monga izo zinaliri mu masiku a Noah. Chodero izo zidzakhalanso mukudza kwa mwana wa munthu.
Listen, in the days of Noah the world was populated about like it is today.
Mvetserani, mu masiku a Noah dziko linadzazidwa pafupi monga ilo liri lero.
Their science was exceeding ours.
Sayansi yao inali oposa yathuyi.
They built sphinx and pyramids and done things that we cannot do today. An exceeding great smart people.
Iwo ankamanga masimfikisi ndi mapiramidi, ndipo anachita zinthu zimene ife sitingakhoze kuzichita lero. Zoposa zazikulu anthu alunda.
And remember, Science says today it's 1 minute before midnight.
Ndipo kumbukirani, science imanena lero, ili minute imodzi usanafike pakati pa usiku.
It's 1 minute before the clock strikes the dead hour. It's later than we think.
Ili minute imodzi kuti kologo igunde ola la kufa.
I hope that the trust of the Holy Spirit will sink this into every believer's heart. As the days of Noah.
Ine ndikuyembekeza kuti ndikudalira kuti mzimu woyera umiza izi kupita mu mtima wokhulupirira aliyense monga masiku a Noah.
How many were saved in the days of Noah, how that generation?
Ndi angani amene anapulumusidwa mu masiku a Noah kuchokera ku mbado umenewu?
Eight. Eight out of many millions.
Asalundiatatu. Asalundiatatu kuchokera muma million ambiri.
He said, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Yanati. Kotero izozidzakhala ziri mukudza kwa mwana wa munthu.
And as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Ndipo monga izozinali mumasiku a Sodom. Kwatero izo zidzakhala ziri mukudza kwa mwana wa munthu.
Over the tens of thousands there were three saved.
Pawapitirira makumi a zikwi uko, kunali atatu amene anapulumusidwa.
You'd say to me then, preacher, what about all the thousands that's going to come with him?
Inu munganene kwa ine ndiye mlaliki. Bwanji zikwi zonse zimene ziti zizikabwera ndiye.
Now, brother, that was made up through many generations.
Sobano mbale, zimenezo zinapangidwa kupiola mumibado ya mbili.
I'll be surprised if a dozen comes out of this generation.
Inendiza klaoda kwisidwa ngati dozen iti ituluke kuchokera mumibado uno.
Straight is the gate, narrow is the way, and but few there will be that find it.
Kwalala ndilo chipata, ndipo njirayo ndi opapatiza. Ndipo koma, apa ngono kumene kwadzakhalapo amene atadza ipeze iyo.
Oh, I know the church is what they say. If you put your name on the book and you become a member, this you're all right.
Oh, ine ndikudziwa mipingo chimene iyo imanena. Ngati iwe uyika dzina lako pa buku, ndipo iwe kukakhala membala u. Iwe uli bwino.
No such scripture as that.
Palibe lemba lotelolo monga zimenezo.
If everything's got its name on the book and in a church there'll be billions times billions times billions. Everything will go in.
Ngati chili chonse chili nalo dzina lake pa buku ndi mu mpingo, apo adzakhalapo biliyoni kuchulukisa ndi biliyoni kuchulukisa ndi biliyoni chili chonse chidzakalowa mkati.
Then all kinds of spirits will be in there, and what kind of a condition will heaven be in?
Ndiye mitundu yonse ya mizimu idzakakhala mkati mmenemo. Ndipo ndi chikhalidwe cha mtundu wanji chimene kumwamba kuti kudzakhale ndi.
Think of it now.
Taganizani za zimenezo tsopano.
As someone would say to me, now wait a minute, Brother Branham.
Wina wakaka nadanene kwa ine. Tsopano, digirani miniti mbale Branham.
So and so I heard them speak in tongues. I know they'll make it.
Akuti ndi akuti ine ndinawamva iwo akuyankhula mmalilime. Ine ndikudziwa iwo akafika uko.
That don't mean they'll make it at all.
Izo sizikutanthauza kuti iwo akafika uko konse.
Paul said in 1 Corinthians 13, though I speak with tongue of men and angels, and have not love, I'm nothing.
Paul anati mu 1 Corinthians 13, ngakhale ine ndayankhula ndi lilime la anthu ndi angelo, ndipo nkusakhala nacho chikondi, ine sindili kanthu.
Oh, I went to so-and-so's meeting. Oh, he did great mighty works.
Oh, ine ndinapita kunsonkhano wa akuti ndi akuti. Oh, iye anachita ntchito zazikulu zamphamvu.
Asini make the blind to see, still he can be lost.
Ine ndinamuona iye akuwapanga khungu kuti apenye. Komabe iye akanakhoza kukhala otayika.
Many will come to me in that day and say, Lord, have not I preached in your name? Prophesying?
Ambiri adzaza kwa ine mutsiku limeneyo ndikunena Ambuye, kodi ine sindinalalikirai mu dzina lanu kunenera?
Have not in your name I've cast out evil spirits?
Kodi simunali mu dzina lanu ine ndinkatulusa mizimu yoyipa?
Have not in your name I've done many great works?
kodi simunali mudzina lanu ine ndinachita ntchito zambiri za zikulu.
He'll say, depart from me, you workers of iniquity. I didn't even know you.
Yadzanena chokani kwa ine inu akuchita kusaweruzika. Ine sinina kudziweni inu mkomwe.
Straight is the gate. Narrow is the way. And the few there will be that are finding.
Kwalala ndilo chipata. Ndipo njirayo ndiyo babatiza. Ndipo koma apangono kumene kwadzakhalapo amene adzaipeze iyo.
Let me give you some estimations that'll shake you.
Ndiloleni ine ndikupaseni inu kufanizitsa kwina kumene kuti kukugwedezeni.
According to medical science, and the city of Chicago, according to doctor statistics,
malingana ndi science ya zamankhwala mumzinda wa Chicago, malingana ndi kuwerengera kwa madokotala,
that these 30,000 Borgina cases in Chicago alone in 30 days that the doctors has.
Kuti muli milandu ya kutaya mimba zikwi makumi atatu mu Chicago moka mu masiku makumi atatu imene madokotala ali nayo.
How many of these little pills and things they take of Borgina cases?
Ndi ingati ya mapirisi angono awa ndi zinthu zimene iwo amamwa za milandu yakutaya mimba.
Statistics shows in the United States that there is more illegitimate children born than there is holy wedlock children.
Chiwerengero chikusonyeza mu United States kuti alipo wana ochulukirapo apathengo amene amabadwa kuposa amene ali wana a mchikwati choyera.
Did you know the Bible said in Deuteronomy 14:2? That an illegitimate child, it'll take 400 years for that to run out.
Kodi inu mumadziwa kuti Bible linanena mu Deuteronomy 14:2 kuti mwana wapathengo izo zikanadzatenga zaka masana nai kuti izo zitheretu.
Their children's 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 children cannot stand in the congregation of the Lord.
Ana anao, ana anao, ana anao. Saka nakoza kukaima musonkhano wa Ambuye.
400 years, 10 generations, 40 years in a generation.
Zaka masana nai mibado kumi. Zaka makumia nai mumbado.
Their great, 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 great grandfather was the illegitimate child. He's out of the picture.
Agogo, 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 amuna. Anali mwana wapathengo. Iye wachokapo pachithunzicho.
Now what?
Tsopano nchiyani?
Show me where it was changed.
Ndisonyezeni ine pamene izo zinasindidwira.
What do we come to?
Kodi ife tikubwera kuchiyani?
And now the illegitimate because of adultery and sinful women dressing on the streets like men was an abomination to the sight of God.
Ndipo tsopano apathengo chifukwa cha chigololo. Ndipo akazodza zamachimo akuvala pa misewu monga amuna chimene chiri tembelero pamaso pa Mulungu.
Cigarette smokers, cocktail drinkers, so-called professed Christians.
Osuta ndudu, akumwa paphando, otchedwa akhristu odzinenera.
God forbid such a bunch of prostitutes. Amen.
Mulungu amalesa gulu loterolo la ziwelewere. Ndiko kulondola.
Then call themselves Christians.
Ndiye nkumadzicha iwo okha Khristu.
No wonder Jesus said, straight is the gate, and narrow is the way, but few there will be able to find it.
Palibe zodabwisa kuti Yesu anati, kwalala ndilo chipata, ndipo njirayo ndiyo babatiza, koma apang'ono kumeneko adzakhalapo amene adzaipeze iyo.
They will humble themselves. They're starchy.
Iwa sanga koze kudzichepesa okha. Iwa ali wokhuthala.
Look what David was told of his sin that he got. Quickly he repented. God loved him for it.
Onani pamene David anauzidwa za tchimo lake limene iye analichita, mwansanga iye analapa. Ndipo Mulungu anamukonda iye chifukwa cha chimenecho.
You tell them of their sins, they'll say, I'll never darken the door again.
Iwo ukawawuza iwo zamachimo awo iwo ati ine sindidzachititsanso ndima chitseko icho kachiwiri.
Well, they got plenty of places to go. They can go to those illegitimate dens that are packed with such.
Chifukwa chiyani? iwo ali nawo malo ochuluka kuti apiteko. Iwo akhoza kupita kumphanga za pathengo awo amene angalolere zoteroso.
But it's time that preachers put on the full armor of God and preach the word without compromising.
Koma ndi nthawi yotalaliki avalezira mwathunthu za Mulungu ndi kulalikira mawu mopanda kunyengerera uthenga.
Man should humble themselves.
Wanthu ayenera kudzichepesa okha.
There's no sincerity amongst Christians anymore.
Palibe kudzipereka pakati pa Khristu panonso.
They want to say I'm a Methodist, I'm a Baptist, I'm a Pentecostal.
Iwo akufuna ziti ine ndine wa Methodist, ine ndine wa Baptist, ine ndine wa Chipentecoste.
That doesn't mean that to God.
Zimenezo sizimatanthauza choncho kwa Mulungu.
I spoke with tongues, I performed miracles. We lay all the emphasis up on that.
Ine ndinayankhula ndi malilime, ine ndinachita zozizwisa. Ife timayika kutsimikizira konse pa zimenezo.
And that's one of the most blinding things that they could do.
Pamene ndicho chimozi cha zinthu zochititsa khungu kwambiri zimene iwo angakhoze kuchita.
Sure. The rain falls on the just the same as the unjust.
Zedi. Mvula imagwera pa olungama mofanana basi ndi pa osalungama.
The rain waters the crop the same as it waters the weeds, Roy.
Mvula imatsirira mbewu mofanana monga iyo imatsiririra maudzu, Roy.
The same rain, the same Holy Spirit fall upon people.
Mvula yomweyo, mzimu woyera yomweyo, umagwera pa wanthu.
That still don't mean their nature's got to be different. From the inside out.
Izo apobe, sisi madandauza. Chikaiwe chao, chiyanira kuti chikale chosiyana. Kuchokera nkati mpaka kunja.
Not an outward manifestation or demonstration.
Osari kuonesera kwa kunja kapena kachionetsero.
But the inside spirit of the living God that makes that person a new creature, that humbles his heart or her heart before God.
Koma, zimu wankati wa Mulungu wa moyo, wame uma mupanga munthu amene cholengedwa cha sopano, wame uma chepesa mtima wa mwamuna kapena mtima wankazi pamaso pa Mulungu.
You say, preacher, you mean to tell me you doubt a dozen out of this millions and 4 billion people in the world?
Inu mukuti mlaliki, inu mukuna kutanthauza kuti mundiuze ene kuti inu mukukaikira dozen kuchokera mu mamiliyoni awa ndi anu mamiliyoni anayi mu dziko.
I doubt where there'll be a dozen that'll make the rapture.
Ine ndikukaika ngati adadza kalepo dozen amene adadza kwanise mkwatulo.
Think of it. I'm telling you what Jesus said here in the gospel.
Taganizani za zimenezo. Ine ndikukuzani inu zimene Yesu ananena pano muthenga.
Think of it.
Taganizani za zimenezo.
What's it got to?
Kodi izo zafika kuchiyani?
Because of immorality got amongst the people. Illegitimate children started being born. That blocks them out.
Chifukwa makaridwe oyipa anafika pakati pa wanthu. Wana pathengo anayamba kukhala kubadwa amene zinawa futa apo iwo.
See, we could stand here for hours placing those things.
Onani, ife rikosa kuima pano kwa maola kuika pa malo zinthu zimenezo.
And you can see that we're living in a corruptible, damnable, rotten to the core generation of people.
Ndipo inu mukosa kuona kuti ife tikukhala mumbado wovunditsitsa wotembelereka wovunda mpaka pachimake wa wanthu.
No wonder they can't see no signs. No wonder they won't hear the gospel.
Palibezo odabwisa kuti iwo palibe zizindikiro angakhoze kuziona. Palibezo odabwisa iwo sakhoza kumvera uthenga.
They're hardened, yet just as religious and pious.
Iwo aumitsidwa, komabe kungokhala chipembezo ndi odzi chepesa mwabodza.
Didn't Jesus say that the Spirit speaks expressly in the last days they'd be heady, high-minded lovers of pleasure more than of God?
Kodi Yesu sana nene kuti nzimu kuyankhula momveka mu masiku otsiriza iwo adzakhala ammutu odzikuza okonda zosangalasa koposa za Mulungu.
Truth breakers incontinent, fierce and despisers of those that are good, having a form of godliness.
Okana chonadi amwano olusa ndi onyoza iwo amene ali abwino okhala nawo maonekedwe awu Mulungu.
Oh, you can shout, sure. You can speak with tongues, sure.
Maona, Oh, iwo ukoza kufula, zedi. Iwo ukoza kuyangula ni malirime, zedi.
Faith will cast out devils, sure.
Chikulubiliro chidzatamangitsira kunja ziwanda, zedi.
That ain't what we're talking about.
Koma izo, sisiri zimene ife tikuzikamba.
Then you would say to me, Brother Branham, what is the mark of a Christian?
Nde inu mukananena kwa ine, Mbale Branham. Chilemba chachi Kristu ndi chiyani.
Who will be saved? Will you, Brother Branham?
Ndi ndani yemwe adzapulumusidwe. Kwali ndinu, Mbale Branhamu.
I'm trusting that to God.
Ine, ndikudalira zimenezo kwa Mulungu.
I don't know. I'm believing that I am.
Ine sindikudziwa. Ine ndikukhulupirira kuti ine ndiri.
I'm comparing my life daily with the Word. If it don't live up to this Word, then it's something wrong. I've got to go back and get right.
Ine ndikufanizitsa moyo wanga tsiku ndi tsiku ndi mawu. Ngati iwo sukhala mpaka pa mawu awa, ndiye pali china chake chalakwika. Ine ndiyenera kuti ndibwerere mbuyo ndikukakhala bwino.
Or say, Brother Branham, when people speak with tongues, don't that mean they're saved? No, sir. No, indeed.
Chabwino kuti, Mbale Branham, pamene wanthu ayankhula ndi malilime, kodizo sizimatandauza kuti iwo ali opulumusidwa? Ayi bwana. Ayi, ndedi.
I've heard witches and wizards speak with tongues. All kinds of nonsense.
Ine ndamvapo mfiti zachimuna ndi zachikazi zikuyankhula ndi malilime, mitundu yonse ya zamkutu.
I've seen people speak with tongues and live with another man's wife.
Ine ndawaonapo anthu akuyankhula ndi malilime ndi kumakhala ndi mkazi wa mwamuna wina.
I've seen people speak with tongues and jump up and down and shout like the house is on fire and go out and pull crooked deals and steal. Hell lies and everything.
Ine ndawaonapo anthu akuyankhula ndi malilime ndikumadumba mmwamba ndi pansi ndikumafula ngati nyumba ili pa moto ndikutuluka kunja ndikumakapanga katangale okhotakhota ndikuba kunena maboza ndi chilichonse.
How can you expect it? No, sir.
Inu mungakhoze bwanji kuyembekezera zimenezo? Ayi bwana.
Belong to church deacons in the church, pious as they can be.
Kukhala mu mpingo, madikoni mu mpingo, odzichepesa mabosa monga iwo angakhoze kugalira.
Why, you think they buy gasoline on Sunday? No.
Chifukwa chiyani? Inu muganiza kuti iwo amagula petrol la Mulungu? Ayi.
But on Monday do something dirty and rotten and low down?
Koma lolemba kuchita china chake chimene chili chauve ndi chovunda ndi chotsikira pansi.
God dwells in the heart. Not an hour, if something comes in the heart.
Mulungu amakhala mu mtima, osati kunjaku, ndi china chake chimabwera kuchokera mu mtima.
Straight is the gate, and narrow is the way, and but few there'll be that'll find.
Kwalala ndilo chipata, ndipo njirayo ndiyo papatiza, ndipo koma apang'ono kumene kwadzakhalapo amene adadzayipeze iyo.
As it was in Noah's days, 8 out of those millions.
Monga izo zinalili mmasiku a Noah. Asandiyataru uchokela muma milioni ameneo.
As it was in the days of Sodom, 3 out of millions.
Mwonga izo zinaliri muma sikuwa Sodom, atatu uchokela muma milioni.
So shall it be in the coming of the Son of Man.
Kodero, izo zidzakala ziri mkudza kwa mwana wa mundu.
And you see the corruption that we're in.
Ndipo inu mukuona chivundi chimene ife tirimo.
You see our ever imagination, man.
Inu mukuona momwe lingaliro lilonse.
He gets out there and the devil makes smart preachers stand in the pulpit and let people get by with it.
Iye amafika kunja uko ndipo mdielekezi amapanga alaliko phunzira kumaima paguwa ndikuwalola anthu kumapitirira nazo zimenezi.
The other day a person said, I wouldn't have you in my pulpit. You'd make my women go crazy.
Tsiku lina munthu anati, ine sindikana lola iwe kuti ukhale mguwa langa. Iwe, ukanawapangisa zimai anga kuchita misala.
No, they're already that way. They bring them to the right mind.
Ai, iwe alikale mwanjila imeneo. Izo zikanawabweleza iwe kumalingaliro wao abwino.
Tell them I quit wearing these clothes and things and that. Well, somebody's got to do it.
Kuwauza iwe pamenepo kuri asiye kuvala zovala izindi zindu. Ndipo chabwino, wina wake, ayenera kuti achite izo.
I said to my wife, have I gone crazy myself? Am I insane? Or what's the matter with me?
Ine ndinanena kwa mkazi wanga, kodi ine, ndikuyamba kupenga mwini wanga? Kodi nine wa misala,
Something on the inside can't hold still. I've got to tell it. I don't care what anybody says.
Jina jage nkari umu, sitinga kose kugwira chete. Ine ndiyelela kuti ndichinene icho. Ine sindi kusamala chimene aliyense akunena.
Say you're going to ruin your ministry. Well, any ministry that the gospel will ruin ought to be ruined.
Mukuti, iwe uononga utumiki wako chabwino. Utumiki uliwonse umene uthenga unga uononge, uyenera kuti uonongedwe.
God give us boldness to stand for what's true. Tell the truth about it. It's a sin, a disgrace.
Mulungu, tipatseni ife kulimba mtima kuti tiyime ndi chimene chili choonadi. Ndikunena choonadi saicho. Ndi tchimo za manyazi.
Straight the gate, said Jesus. There is a way.
Kwalala ndilo chipata anatelo Yesu. Ndipo njilayo ndiyo papatiza.
You think millions and all you Methodists, Baptists, Presbyterian, Pentecostals going in, you'll be foolish today.
Ndipo ino amene muganiza mamilioni ndi nonse ino a Methodist, a Baptist, a Presbyterian, a Pentecost, mukalo wankati, ino mudzapusitsidwa pa tsikulo.
Jesus said many will come and sit down in the kingdom. So I have a right to be here.
Yes, anati, ambira adzaza ndi kukhala pansi mu ufumu. Kunena ine ndili nawo ufulu kuti ndikhale muno.
The children of the kingdom shall cast them out.
Ye anati, koma ana a ufumu adzawatulusira iwo kunja.
There will be weeping and wailing and gnashing of teeth.
Kumeneko kudzakhala kuli kulira ndi kubuma ndi kukukuta kwa mano.
It better take inventory this morning, Christian.
Kuli bwino utenge kufufuza mawa uno mkhrisitu.
There will be 10 times, millions, times, billions of professed Christians sponsored in their life that will miss the gate. Jesus said so.
Kumeneko kudzakhala kuli kumi kuchulukisa mamilioni, kuchulukisa mabilioni a Khristu odzinenera. Ndi olimbika mu moyo wawo amene adadzachiphonya chipatacho. Yesu ananena choncho.
How many is going in? I don't know how many is going. Only thing is, God let me be one of them.
Ndi angali amene adakalowe mkati. Ine sindikudziwa ndi angali ali kupita chinthu chokha ndicho. Mulungu mundilole ine ndikhale mmodzi wa iwo.
That's it. He's the judge. Let me be one.
Ndi chimenecho. Iye ndiye woweruza. Ndilole ine ndikhale mmodzi.
You say, Brother Branham, how can you tell him when a Christian?
Inu mukuti mbale Branham, inu mungakhoza kumudziwa bwanji ndiye pamene ali mkhrisitu.
I don't know. But let me tell you what the scripture says. Surely you believe that.
Ine sindikudziwa. Koma ndiloleni ine ndikuuzeni inu chimene lemba limanena. Zedi inu mukhulupirira izo.
When the Holy Ghost was sent to the earth, God spoke to the Holy Ghost. He sent an angel forth first.
Pamene mzimu woyera unatumizidwa ku dziko lapansi, Mulungu anayankhula kupyolera mu mzimu woyera. Iye anatumiza ngelo choyamba kumeneko choyamba.
And he said, go through the city and among the people and put a mark upon their forehead of them that sigh and cry for the abominations, correcting those stains.
Ndipo iye anati, pita kupyola mu mzinda ndi pakati pa anthu, ndipo kayike chilemba pa mphumi pawo cha iwo amene akusa moyo ndi kulira wa chamatemberero kukonza zinthu zimenezo.
What is abomination? A woman that will put on a garment that pertains to a man.
Tembelero ndi chiyani? Mkazi yemwe angavale chovala chimene chili choyenera kwa mwamuna.
It makes God sick.
Izo zimamupangisa Mulungu kudwala.
Did you ever get around where something's abominable? How sick it makes you can't stand it?
Kodi inu mnayamba mwapita pozungulira pamene china chake chili chotembeledwa. Momwe icho kudwalisa komwe chimakupangisa iwe. Iwe sunga kwaza kupirira icho.
A woman that will put on a garment that pertains to a man, that's the way it makes God feel.
Mkazi yemwe angavale chovala chimene chili choyenera kwa mwamuna, umo ndi momwe zimampangitsira Mulungu kumverera.
You might sing in a choir. You might pray every day and shout every day. Or live for God every day. You're convinced.
condemned in the presence of God.
Yokoza kumaimba mukwayala, yokoza kumabembera tsikulirironse, ndikumafula tsikulirironse, kapena kukhalira moyo Mulungu tsikulirironse, ndiwe wotsutsidwa mukukhalapo kwa Mulungu.
Exactly what the scripture says. An abomination.
Ndiki mozi mozi zimene lemba limanena, tembelelo.
And those who uphold such will have a part with such.
Ndipo iwo amene amathandizira zoterozo adzakhala nalo gawo ndi otero.
God give us grace to stand against such.
Mulungu tipaseni ife chisomo kuti tiyime motsutsa zoterozo.
If you have to stand by yourself, stand there and hold the word of God in your hand. It'll never fail.
Ngati iwo usowa kuti uyime mwaweka, ima pamenepo ndi kugwira mawu a Mulungu mudzanja lako. Iwo sadzalephera konse.
No. We've come to a day where the abomination of the people and the angels went forth sealing again.
Tsopano, ife tafika mutsiku limene tembelero la wanthu. Ndipo angelo apita chotero akusindikiza kachiwiri.
Find me one person in Jeffersonville. You don't know who's going to make it?
Ndipezereni ine munthu mmozi mu Jeffersonville. Ngati inu mukufuna kuti mudziwe yemwe ati akafike uko.
Find me one person in our city that sighs and cries, constantly bothered and wearied and praying for the abominations that's done in the city.
Ndipezereni ine munthu mmozi mu mzinda wathu yemwe amausa moyo ndi kumalira kusautsidwa mowirikiza ndi kutopetsedwa ndi kumapemberera zotembereredwa zimene zikuchitidwa mu mzinda.
Can you raise your hand and put it on one person?
Kodi inu mungakhoza kukweza dzanja lanu ndi kuliyika ilo pa munthu mmodzi?
Then take the scripture, straight as the gate, and narrow is the way that leadeth to life. Few there will be that find it.
Ndiyere ngani lemba ili. Kwalala ndilo chipata, ndipo njira ndiyo papatiza, imene kutsogolera kumoyo. Apang'ono kumene kwadzakhalapo, amene adzayipeze iyo.
That's the only ones that was to be sealed.
Ndiwo amodzi okhawo, amene anali oti asindikizidwe.
Oh, I can show you plenty going to church. I can show you plenty singing the choir.
Oh, ine ndikoza kusonyezani inu ochuluka opita ku church. Ine ndikoza kusonyezani inu ochuluka oimba mukwayala.
I can show you plenty teaching Sunday school. I can show you plenty that's ahead of great societies.
Ine ndikoza kusonyezani inu ochuluka opunzisa Sunday school. Ine ndikoza kusonyezani inu ochuluka omwe ali mkulu wa magulu akulu.
I can show you plenty that shouts, plenty that speaks with tongues. Plenty that works in the gospel work.
Ine ndikoza kusonyezani inu ochuluka amene amafula, ochuluka amene amayankhula ndi malilime, ochuluka amene amagwira ntchito mu ntchito ya uthenga.
But show me one that's down in their heart, so troubled over the sins of the world.
Koma ndisonyezeni ine mmodzi yemwe pansi mu mtima wawo akuvutitsidwa kwambiri pa machimo a dziko.
Show me a preacher that can stand today and condemn those denominations.
Ndisonyezeni ine mlalika amene angakhoze kuima lero ndi kutsutsa zipembezo zimenezo.
Show me a preacher that will stand and say the things and condemn that denomination. You better not. He'll be kicked out. That's his meal ticket.
Ndisonyezeni ine mlaliki yemwe ati adzaime ndi kunena zinthuzo ndi kutsutsa zipembezo zimenezo. Iye kuli bwino asatero.
No wonder Billy Graham told Jack Moore, so don't see how my meeting stands, said he's not Baptist, or neither is he Methodist or Pentecostal.
Nzosadabwitsa, Billy Graham, anamuza Jack Moore, anati, sakuona momwe misonkhano yanga ikuyimira, anati, iye sali wa Baptist, ngakhale kuti ali iye wa Methodist, kapena wa Pentecost.
Said all of them's against him.
Anali ndipo onse iwo akumutsutsa iye.
Sure, I'm not saying that. I said, I can't say it out in public. I said to my own church.
Zedi, ine sindikunena izo. Chifukwa chimene ine ndinati, ine sindingakhoze kuzinena izo muchigulu. Ine ndikunena izo kwa mpingo wanga omwe.
I'm having a struggle
because the trying hour is on me.
Inenukana kwa kulimbana, chifukwa ola loye sa, lilipaini.
They say, if you'll come, it'll be all right, but don't you say nothing about that.
Iwa amari, ngari wadu ubele izozikala sabuino. Koma iwe, usaru neneka anduzo kudza izu.
Just might as well save your breath.
Iwe basi mwina, ukanangu wadu usunge mpea wako.
Preach what God said, preach. It's right.
Ine, ndisi lalikila, shimene mulungwa nati lalikila. Ndiko kulondola.
One of them eight will be somewhere. One of them will be somewhere.
Mozu wa sanundiata duao, ata kalabena bagi. Mozu wa iwo, ata kalabena bagi.
But that day I don't want to be guilty of saying I'm compromised because of some creed or some church doctrine or some denomination. I preach the truth.
Kwama batsikuli menelo, ine sini kufuna kuti ndidzakhale wolakwa pakunena kuti ine ndinanyengerera chifukwa cha chikhulupiriro china kapena chiphunziso china cha mpingo kapena chipembezo china ine ndalalikira choonadi.
Say, why don't your ministry, Brother Ram? It seems to be so great. Why don't you sweep out like these other men's doing?
Iwo amati bwanji inu? Bwanji usali utumiki wanu, Mʼbale Branham? Umene umaoneka kuti uli waukulu chorero. Chifukwa chiyani iwo sukusesa kunja monga amuna ena awa akuchitira.
That's it, right there. That's it.
Ndizimenezo apo pomwe. Ndizimenezo.
They're going to the cities. You think the assemblies of God would cooperate with me? Not what I believe they don't.
Ine ndikapita munzinda. Kodi inu mukaliza kuti assemblies of God angagwizane nane ine? Osariba zimene ine ndimakhulupirira iwo satero.
Might get one once in a while.
Ndikoza kupeza mmozi kamodzi pa nthawi.
You think the Methodist would try to find out? Be my manager for a week.
Inu muganza kuti a Methodist akanatero? Yesani. Ndipo fufuzani. Mukhale manejala wanga kwa sabata.
If you go in, you go in the name of Jesus. That's right.
Ngati inu mukalowa umo, inu mukalowa umo, mudzina la Yesu. Ndiko kulondola.
Oh, of course they get you there, sure. Get you there somewhere in a place and so that you won't be connected with them in any ways like that.
Oh, zonadi. Iwa makutengela iwe kumeneko zedi. Kukutengela iwe kumeneko pena pake mumalo. Ndipo kotelo kuti iwe. Usalumikizane ndi iwe munjira zili zonse monga choncho.
And then when you leave, say, oh, now Brother Bram's kind of off at the brain just a little bit, you know, he...
Ndiyeno pamene iwe uchoka amati, oh, tsopano Mʼbale Branham wakhalangari wosokonezeka mu ubongo pang'ono pokha basi. Inu mukudziwa iye.
If I'm off at the brain, then the Bible's off in the teaching. That's what the Bible said. Yes, sir.
Ngati ine ndili wosokonezeka mu ubongo, ndiye Bible laponya mukuphunzisa. Ndizo zimene Bible linanena. Inde bwana.
Watch. Jesus said, why do you call me Beelzebub? You believe Solomon, his sign of discernment. You believe his day.
Benyani, Yesu anati, nchifukwa chiyani inu mukundicha ine Beelzebule? Inu munamukhulupirira Solomoni, chizindikiro chake chakuzindikira za mumtima. Inu munakhulupirira tsiku lake.
The queen of the south come from the uttermost parts of the earth to see that gift. And she believed in what she saw it.
Mfumukazi yakumwera. Inabwela kuchokala kumapeto kweni kwenye adziko la pansi. Kuli zaone mhaso imeneyo. Ndipo iye, anayikulupirira iyo. Pamene iye, anayiona iyo.
And you sit look at it daily and don't believe it.
Ndipo inu umakala, ndipo angana pa iyo, tsiku ndi tsiku. Ndipo simu ikulupirira iyo.
And his own brothers didn't believe him.
Ndipo abale ake omwe, sana mukulupirira iye.
Said, you go up to the feast? He said, but I don't go up now.
Anati, iwe pita kuphando uko. Iye anati, koma ine, sindipita uko tsopano.
He went up another way because his own brothers didn't believe him. That's right.
Iye anapita uko njira ina. Chifukwa abale ake omwe, sanali kumukhulupirira iye. Ndiko kulondo.
Straight is the gate and narrow is the way, and but few there will be to find him.
Kwalala ndilo chipata. Ndipo njira ndiyo opapatiza. Ndipo koma, apang'ono kumene kwadzakhalapo amene atadzayipeze iyo.
When it comes to the disciples, to the showdown, where were they at?
Pamene izo zinafika kwa ophunzira, kuchionetsero, kodi iwo anali ali kuti?
A woman and a man stood by the cross with him, John and Mary. The rest of them is gone.
Mkazi ni mwamuna anayima pafupi ndi mtanda ndi iye. Yohane ndi Maria. Onsa iwo analata pita.
This is a showdown. This is the time.
Ichi ndi chionetsero. Indiyo nthawiyo.
This is when God's doing things.
Apa ndi pamene Mulungu akuchita zinthu.
This is when the Messiah is on earth.
Apa ndi pamene Mesiya ali pa dziko lapansi.
This is when the power of God is moving in his people.
Apa ndi pamene mphamvu ya Mulungu ili kusunthira mwa anthu ake.
And they're calling holy rollers crazy, insane. All such as that. But the hour is here.
Ndipo iwo akuwatcha iwo oyera odzigubudusa, openga misala, ozonga zimenezo, koma ora lili pano.
There's sure going to be some great disappointment at the judgment.
Uko ndithudi kukakhala zokhumudwitsa. Zina zazikulu pa chiweruzo.
Oh, the bootlegger, he knows where he's going to be at the judgment.
Oh, ogulisa mowa, iye amadziwa kumene iye atadza kakhale pa chiweruzo.
So does a beer hound know where he's going to be.
Chomwecho ndi momwe galuwa mowa amadziwira kumene iye adzakaime.
So does the prostitute know where she'll stand.
Chomwecho ndi momwe wachiwerewere amadziwa kumene iye adzaime.
So does a gambler know where he'll stand.
Chomwecho ndi momwe wanjuga amadziwira kumene iye adzakaime.
So does a drunkard know where he'll stand. He'll not be disappointed.
Chomwecho ndi momwe chidakwa chimadziwira kumene iye adzakaime. Iye sadzakhumudwisidwa ayi.
Where the disappointment is going to be is those who thought they were right. That's where the disappointment.
Koma kumene kugumudwa kuti kudzakhala ndi iwo amene ankaganiza kuti iwo anali akulondola. Ndipo pali kugumudwa.
When they got up there and said, sure, we cast out devils in your name. We're preachers.
Pamene iwo adzafika kumwamba uko adzati, Zedi, ife tinatulusa adierekezi mudzina lanu. Ndi falaliki.
We belong to certain churches. We've done great miracles.
Ife ndife amipingo yakuti yakuti. Ife tinachita zozizwisa zazikulu.
Oh, we preach well. I've been a steward in the church. I've been a bishop. I've been this.
Oh, ife tinalalikira bwanji. Inenda kalandiri wosamalira chuma cha mpingo. Inenda kalandiri bishop. Inenda kalandiri ichi.
Depart from me, you workers of iniquity. I never even knew you.
Chok. Kani kwa ine inu, ochita za kusaweruzika, ine sindina kudziwe ni inu mkomwe.
That's the disappointment.
Pamenepo inu muri, ndiko kukumudwa.
He said their children or their children will come in and sit down in the kingdom and say, we got a right to be here.
Yanari, anaanao, adzabwela nkati ni kukala pansi mufumu. Nkuri, ifeti inao ufulu wote dikale munu.
And they'll be cast out into outer darkness. Or there'll be weeping and wailing and gnashing of teeth.
Ndipo iwo adzaponyedwera kunja kundima wakunja. Kumene iwo azikakhala akulira ndi kubuma ndi kumakukuta mano.
Straight is the gate, narrow is the way that leadeth to life. Few there'll be that find it.
Kwalala ndilo chipata, njira ndiyo papatiza imene kutsogolera kumoyo. Apang'ono kumeneko adzakhalapo amene adzaipeze iyo.
To you, my dear people, this morning, listen to this. I never made this up. I'm responsible for telling it. That's all I'm responsible for.
Kwa inu, andhoko ndedo anga maunu, mveserani kwa izi. Ine sindina zipange izi. Ine ndiri okuzidwa pakuzine na izo. Ndicho chonsa jimene nendiri ndi udindo nacho.
For another preacher, another sermon in my life, that is the truth. There are just going to be a few people saved.
Ngati ine sindilalikira kose ulaliki wina mu moyo wanga chimenecho ndi chonadi uko kukakhala wanthu apang'ono okha atapulumusidwa.
Just remember that just the very few, you be one of them.
Ingokumbukirani zimenezo. Apang'ono kwambiri okha inu mudzakhale mmodzi wa iwo.
Who are they, Brother Branham? I don't know. Nobody else knows.
Iwo ndiwati mbale Branham, ine sindikudziwa.
We work out our own salvation with fear and trembling.
If any man will hear and see, or you will muscle that to show, when the man hand you can change it.
But you be lined up with God.
Ngari inumu kaleo fall andi mulungu.
If your heart don't beat just with that Bible, then there's something wrong. There's something wrong.
Ngari intima wa anusuli kugunda basi ndi Bible limenero nde parijina chake chala kuika parijina chake chala kuika.
No matter what your church says. You can't go in by that. You got to go in by what God said.
zilibeka anthu chimene mpingo wanu unena, inu simungakhoze kulowa mkati ndiwo, inu muyenera kukalowa mkati ndi zimene Mulungu ananena.
This is a book you'll be judged from, the Bible. Stay with it.
Ili ndi buku limene inu muti mudzaweruzidwe kuchokeramo, Bible. Kalani ndilo.
Always say, well, I've been baptized in the name of the Lord Jesus. That's correct, that's Bible.
Oh, inu mukuti chabwino, ine ndabatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu, ndiko kukhoza, ndilo Bible.
But if that life doesn't follow it, it didn't do you much good to be baptized.
Koma ngati moyo umenewo suli kutsatira ilo, izo sizinakuchitire ninu bwino ochuluka kuti mukhale obatizidwa.
You say, well, I've received the Holy Ghost, that's good, that's what you should have done. But if the life isn't in there,
inu mukuti chabwino, ine ndiulandira mzimu woyera, ndizo zabwino. Ndicho chimene inu mukanayenera kukhala mutachita, koma ngati moyo mulibemo mkati umo.
Remember, the weed receives the same power that falls on the wheat to make it grow, makes the weed shout too.
Kumbukirani, udzu umalandira mphamvu yomweyo imene imagwera pa tirigu kuti ikamupangise iye kukula. Imapangisa udzu kufula naonso.
The little wheat stand right up just as happy as the wheat is. That's right. Lives by the same life.
Udzu wakale wa ung'ono umeneyo umayima tsonga ndiwo okondwa basi monga tirigu ali ndiko kulondola umakhala moyo ndi moyo omwewo.
And a sinner can stay in the presence of God, shout the victory and live like a Christian.
Ndipo ochimwa akhoza kukhala mukukhalapo kwa Mulungu kufula chigonjeso ndi kumakhala monga Mkhristu.
But if there isn't something different in the heart,
koma ngati umo mulibe china chake chosiyana mu mtima.
He can have the same power to cast out evil spirits. Jesus said so.
Iye akhoza kukhala ndi mphamvu yomweyo kuti azitulutsira kunja mizimu yoyipa. Yesu ananena choncho.
He can preach the gospel just as good as any other preacher can do. That's exactly what Jesus said so.
Iye akhoza kumalalikira uthenga mwabwino basi monga mlaliki wina aliyense angakhoze kuchitira. Ndizo chimozimozi zimene Yesu ananena choncho.
The Bible teaches it. Yes, sir.
Bible limapunzisa zimenezo. Inde bwana.
Though I speak with tongue of men and angels, though I give my body to be burned as a sacrifice, I give all my goods to feed the poor.
Ngakhale ine ndi angula ndili mela wanthu ndi angelo. Ngakhale ine ndipeleka thupi langa kuti liotchedwe ngati nsembe. Ine ndipeleka katundu wanga yense kuti ndidiyese osauka.
I have faith to move mountains. I do all these things.
Ine ndili nacho chikhulupiriro choti nkusunda mapiri. Ine ndikumachita zinthu zonse izi.
I preach in his name. I cast out devils in his name. He said, I am nothing.
Ine ndikamalalikira mu dzina lake. Ine ndikamatulusa dielekezi mu dzina lake. Iye anati, ine sindine kanthu.
So he could do it. And nothing. Get the idea?
Korero, iye akanakonza kumachita izo. Ndipo si kanthu. Mwaligwira lingalilolo.
Now the thing to do is from your heart be a Christian.
So vano, chinthu chori nkuchita, kuchokera mu mtima wanu.
I enter in at the straight gate, for broad is the way that leads to destruction.
So vanolo aninkari pachipata cha kwalala, pakuti njira ndiyotakata imene kutsogolera kuchionongeko.
And millions times millions in this generation of believers will go in thereat.
Ndipo mamilioni kuchulukisa ndi mamilioni mumbado uno waokhulupirira.
Because straight is the gate, and narrow is the way. Just you and Christ alone.
Chifukwa, kwalala ndilo chipata. Ndipo njira ndiyopapatiza iwe ndi Khristu nokha.
Narrow is the way that leadeth to life, and just a few there'll be that'll find it.
Njira ndiyopapatiza imene kutsogolera kumoyo. Ndipo apangono okha kumeneko adzakhalapo amene adadzayipeze iyo.
Now that's the words of our Lord.
Tsopano ndiwo mawu a Ambuye wathu.
My, what was he doing? Standing there, discerning their thoughts.
My, kodi iye anali kuchita chiyani? Kuima pamenepo, kuzindikira malingaliro awo.
And he said, he's Beelzebub. Well, how can he be God? He's a man. Where did this wisdom come from? He said, in his own city.
Ndipo iye anati, iye ndi Belezebule, chabwino. Iye angakhoze bwanji kukhala Mulungu. Iye ndi munthu. Kodi nzeru iyi inkachokera kuti? Yohana telo munzinda wake womwe.
When you walk into the city here, it seems like, I don't say this any disregards to you people. You're Christian. You love me.
Pamene iwe uyenda kupita munzinda kuno, izo zimaoneka ngati ine sindi kunena izi mosalabadira konse kwa inu anthu. Ndinu mkrisitu, inu mumandikonda ine.
You walk into the city here, it seems like the power of Satan knocks you down.
Iwe ukaenda kupita munzinda kuno, ndipo izo zimaoneka ngati kuti mphamvu ya Satana ikugwetsera iwe pansi.
This place is condemned. This city is condemned.
Malo awa atsutsidwa. Nzinda uno watsutsidwa.
What did Billy Graham say when he entered Louisville? He said that's the most demon-powered place he'd ever seen in his life.
Kodi Billy Graham ananena chiyani pamene iye analowa mu Louisville? Iye anati ndiwo malo amphamvu ya ziwanda kwambiri amene iye anayamba waonapo mmoyo wake.
Placed it in the paper. Said that you can just feel the oppression of the devil.
Anazika izo mupepala, anati iwo ukhoza kungomvelera kupsinja kwa ndiyerekezi.
Of course I feel it. Why? This is my own home.
Zonari ine ndingamvelerezo. Chifukwa chiyani? Kuno ndi kwathu komwe.
When Jesus returned to his own home, he said, many mighty works he cannot do because of their unbelief.
Pamene Yesu anabwerera kumudzi kwawo komwe, iye anati ntchito zambiri zambambu iye sakanakhoza kuzichita chifukwa cha kusakhulupirira kwawo.
Said a prophet's not without honor, a preacher, unless it's in his own country among his own people.
Anati neneri ali wosapasidwa ulemu mlaliki kupatula kukakhala kwawo komwe mudziko lake lomwe pakati pa anthu ake omwe.
See, you can't help it, the scripture says so. See?
Mwona, inu simungakhoze kuthandizira izo. Lemba limanena chomwecho. Mukuona?
Now when you walk in the city here, don't tell me I wouldn't know.
Tsopano, pamene inu muyenda kulowa mu mzinda kuno, ndipo musati mundiuze ine kuti ine sindikanadziwa.
I walk up to people and shake my hand and say, oh, Brother Branham, I love you, and you know that's a lie. You know it's a lie.
Ine ndimayenda kwa anthu amene amagwedeza dzanja langa ndi kunena, oh, Mbale Branham, ine ndimakukonda ninu. Ndipo iwe nkudziwa kuti ndibodza. Iwe ukudziwa kuti ndibodza.
God can tell me the discernment of heart. Why can't you tell me that?
Ngati Mulungu angakhoze kundiuza ine kuzindikira za mtima, chifukwa chiyani iye sanga ndiuze ine zimenezo?
Your own people around the city.
Zedi. Ndipo pakati pomwe pa abale ako omwe ozungulira mzinda.
When they see, said, well, you know, I've seen where certain.
Pamene iwo akuona iwo amati, chabwino inu mukudziwa, ine ndinaona pamene wakuti wakuti.
Where was it up that? We know that.
Kuti zinali kuti izo, kuntunda uko, ha, ife tikumudziwa munthu ameneyo.
You feel it!
Iwo umamverera izo.
Let me tell you, you let somebody come at your house that don't like you very much. Sit in your house just a little bit and feel that funny feeling.
Ndilole nine ndikuze nini. Inu mumulole wina wake kuti abwere ku nyumba yanu yemwe sama kukonda ninu mochuluka kwambiri. Akhale mnyumba yanu kwa pang'ono pokha ndipo umverere kumverera kwa chilendo.
Multiply that by 14,000 now. Then you get what I'm talking about.
Chulukisanizo ndi zikwi kumi ndi zinayi sopano. Ndiye inu mupeza chimene ine ndikuchikamba.
Then you get into a place where everybody loves you. That welcome feeling. Just, oh my, you can just stay there forever, see?
Ndiye inu mufuike mumala amene aliyense akukondani inu. Kumvelera kolandiridwa uko. Basi, oh my, ndipo iwe ukhoza kungokhala pamenepo kwa nthawi zonse. Onani?
That's it, see? It's a spirit and people don't know what it is. They're wondering why the people are so contaminated.
Ndi zimenezo, onani? Ndi nzimu. Ndipo anthu samadziwa chimene izo zili. Iwo amadabwa chifukwa chimene anthu ali ovundisidwa chotero.
What makes good women? What makes good women put on them vulgar clothes and get out there?
Nchiani chimene chimapangisa akazabwino. Nchiani chimene chimapangisa akazabwino kufala zovala zachabe chabe izo ndi kupita kunja uko.
What makes even now when it's still cold, little 16-year-old girls with clothes on it, she oughtn't to wear before her mother. And out on the street.
Nchiani chimapangisa ngakhala tsopano pamene kukadali kozizira asungu ana usingu wa zaka 15 ndi chimodzi akavala zovala zimene iye sakuyenera kuzivala pamaso pa amayi ake ndipo kunja pa nsewu.
It's because not that child. That child don't know any better. But because some preacher in the pulpit is faithful. failed to hold his post of duty. Exactly right. Sure.
Ndichifukwa osati mwana ameneyo. Mwana ameneyo sakudziwa mwabwinoko mulimonse. Koma chifukwa mlaliki wina muguwa walephera kuti agwire malo ake a ntchito ndiko kulondola chimozimozi. Zedi.
Women get on the street and all sexy dressed and things like that, and sinners look at them and don't know that she is actually just as guilty as she lived with that man.
Akaza mafika panseu ndipo ovala mwachigololo mose ndi zinthu monga choncho ndipo ochimwa mayangana pa iwo ndipo samadziwa kuti iye ali wochimwa kumene ngati kuti iye wagona ndi mwamuna amene.
Jesus said so.
Yes, ananena choncho.
Jesus said, whosoever looketh upon a woman to lust after her hath already committed adultery with her in his heart.
Yesu anati, aliyense amene ayangana pa mkazi ndi kukhumbira pa iye wachita kale chigololo ndi iye mu mtima wake.
And have to answer for it at the day of the judgment.
Ndipo adzayenera kuti ayankhe za icho pa tsiku la chiweruzo.
Straight is the gate and narrow is the way.
Kwalala ndilo chipata ndipo njirayo ndi yopapatiza.
I know you think I'm a hard guy.
Ine ndikudziwa inu muganiza ine ndine nyamata wolimba.
I'm not hard. I'm your brother. I love you.
Ine sindine wolimba. Ine ndine mbala wanu. Ndipo ine ndimakukondani inu.
Free the wrath that is to come.
Thawani mkwiyo umene ulikudza.
Go to the cross and cry until your heart is filled with his spirit. That'll turn your back from everything of the world. Walk godly before him with your heart burning for him.
Pitani kuntanda ndi ukalira mpaka mtima wanu utadzazidwa ndi mzimu wake chimenecho chidzatemenuza nsana wanu kuchoka kuchili chonse cha mdziko ndi kuyenda mwa Mulungu pamaso pa iye ndi mtima wanu kutenthera kwa iye.
Love, not a duty.
Chikondi, osati ntchito.
Christ is not a duty to serve Christ, it's a love that serves Christ.
Christitu, si ntchito kumutumikira Christitu. Ndi chikondi chimene chimamutumikira Christitu.
Estrange you, constrange you, till every pulsation of your life beats with him. That's when you see sin.
Icho chimakukoka iwe, chimakukakamiza iwe mpaka kufufuma kulikonse kwa moyo wako kumagunda ndiye ndipamene iwe umaona chimu.
And he wept upon the earth. It grieved God in the days of Noah when he seen the hearts.
Ndipo iye analira pa dziko lapansi. Icho chinamukwisa Mulungu masiku a Noah pamene iye anaona mitima.
And the great Jesus sat upon the hill and said, Jerusalem, Jerusalem, how often I have covered you. But your hour is come and your house is left destined.
Ndipo Yesu anakhala pamwamba pa phiri ndipo anati, Yerusalemu, Yerusalemu, ndikangati kamene ine ndikanati ndifungatire pa iwe, koma ola lako lafika ndipo nyumba yako yasiyidwa yabwinja.
So shall it be at the coming of the Son of God. The hearts of the real true believer is broken.
Kotero izo zidzakhala pakudza kwa mwana wa Mulungu. Mitima ya wokhulupirira wona weniweni yasweka.
He sees right now there ought to be a revival sweeping this land.
Iye akuona pakali pano pakuyenera kukhala chisisimuso chikusesa dziko ili.
How can it be through a bunch of illegitimates?
Izo zingakhoze kukhala motani kupyolera mugulu la apathengo.
How can it be when they're condemned to begin with?
Izo zingakhoze kukhala motani pamene iwo ali wotsutsidwa kuyamba ndi kuyamba.
The kingdom of God is like a man that throwed a net in the sea. And when he brought it forth, he had turtles, terrapins, snakes, frogs, some fish.
Ufumu wa Mulungu ulingari munthu yemwe anaponyera khoka munyanja. Ndipo pamene iye analikokera ilo pantunda, iye anali ndi akamba, nkhasi, njoka, achule, zina nsomba.
Wasn't him to decide which, he just throwed it up on the bank. That's what the gospel does.
Sanali iyeyo woti alingalire kuti ziti. Iye anangoponyera ilo pa gombe. Ndicho chimene uthenga umachita.
That's what Billy Graham, Old Roberts, myself, and all other preachers is preaching the gospel. Throw it out! Pull it in. There they are, Lord.
Ndicho chimene Billy Graham, Old Roberts, ine mwini, ndi alalike ena onse amene akulalikira uthenga. Akuponyera iwo kunja. Ndikukokera iwo mkati. Apo iwa ali ambuye.
What are we doing every time? We find out before you can get back again. They're right back out in the pond again.
Koma kodi ifeti kushita chiani ntairi yonse. Ifeti kupesa kuti iwe usana tu ubeleye kachiwiri. Iwa ali mbuyo mudziwe kachiwiri.
What is it? To begin with, it was a turtle. That didn't change him to get caught in the gospel net.
Ndi chiani chimenecho. Kuyamba ni kuyamba, uyanari kamba. Izi sisi na musinde iye, kuriako duwele mukoka la utenga.
He was a turtle to begin with. He was a tarpon to begin with. He was a snake to begin with.
Iyanari kamba, kuyamba ni kuyamba. Iyanari nghasi, kuyamba ni kuyamba. Iyanari njoka, kuyamba ni kuyamba.
He was a hypocrite before he ever come into the church.
Iyanari wajinyengwa, yasana wele konse mumpingu.
He had no desire even to quit his drinking and gambling and smoking and lying and stealing.
Iyanari wopanda jikumbo ngakale udasie kumwa kwake, ndi njuga, ndi kusuta, ndi kunama, ndi kuba.
He just come in because he's scared of hell.
Yana ngo bwela nkati, ifuwa yana likuopa gehena.
You're making yourself a more candidate for it when you do that. It's true.
Iwo kudzipanga weka wo pitako, mo chuluka waiko, pamene iwo kuchita zimenezo. Ndizozoona.
Straight is the gate and narrow is the way and few there will be there to find it.
Kwa ndilo chipata, ndipo njira yondiyo papatisa. Ndipo hapa ngono kumene kwa za klapo, aminata za ipeze iyo.
Let's pray.
Tie ndipe mpere.
Lord. Oh, search me, Lord. Draw my case right now, Lord.
Ambuye. Oh, ndifufuzeni na ambuye. Waluzani mlandu wanga pakalipano, ambuye.
Don't let me have to come before judgment before you after preaching this way.
Musani mundilole ine kuti ndidzachita kubwera pamasopa chiweruzo pamasopa inu nditata kulalikira mwanjira iyi.
Oh, if there be any unclean thing in me, Lord, take it away, please.
Oh, ngati panga kale pali kanthu kalikonse kosayela mwaine, ambuye katengereni iko kutali chonde.
We see a day that we're living in when men and women are becoming so starchy. They're shamed.
Ife tikuona tsiku limene ife tikukhalamo. Pamina mnanda akaza kukhala okhuthala kwambiri. Iwo ndi amanyasi.
You said one time there's no even blush amongst the daughters of Zion.
Inu munanena nthawi imodzi palibe ngakhale manyazi pakati pa ana akaza Zion.
Their modesty has been so taken away till they don't even blush no more. Oh Lord, think of it.
Ulemu wawo wachosedwapo kale chotero mpaka iwo sali ngakhale kuchitanso manyazi. Oh, ambuye, taganisani saizu.
And know that the time peace yonder is beaten away, just a minute or two more, and the great destruction will come. Then let him as filthy be filthy still.
Ndipoku dzuwa kuti choni na nthawi kusija kochili kugunda kutali. Mini dichabe kapena wili ena. Ndipochi ononge kocha chikulu chidzabwela. Ndiensieni iye amene ali woipa akhale ali chipirebe.
God, wake us all up this morning. Shake us, Lord.
Mulungu, tidzuseni ife tonse mauno. Tigwedezeni ife ambuye.
We see the signs appearing. We got our eyes open to know that.
Ife tikuona zizindikiro zikuonekera. Ife tapangisa maso athu kuti atseguke kuti tidziwe zimenezo.
We see millions, millions, Lord, has turned their back and gone away.
Ife tikuona ma million ambuye. Amenate menuzila nsana wao, ndipo apita kutali.
I wonder what can I do? What can I do, O Lord?
Ine ndikudabwa, chimene ine ndinga kose kuchita. Ine ndinga kose kuchita chiyani, O ambuye.
Is there anything, Lord, if it takes more preaching, more prayer, more anything, help me, Lord, that I might bring the message to the people.
Kodi pali chili chonse ambuye, ngati izo zimatengera kulalikira kochuluka, pembero lochuluka, zochuluka za chili chonse, ndithandizeni na ambuye, kuti ine ndikakhoze kubweresa uthenga kwa wanthu.
What can I do but they continually turn it down?
Ine ndikakhoze kuchita chiyani, koma iwo mopitirisa kutembenuzira iwo pansi.
You do your great signs and perform your wonders. And yet the people march right on.
Inu mukuchita zizindikiro zanu za sikulu, ndikuchita zodabwisa zanu. Ndipo komabe, anthu akumango guba kumapitabe patsogolo.
Is it your scripture must be fulfilled? Is it the time that no man can come to me except my Father draws him?
All that the Father has given me will come to me.
Kodi ndile mbalanu, kuti liyenera kukwanitsidwa. Kodi ndiyo nthawi imene palibe munthu yemwe angakhoze kubwera kwa ine kupatula Atate wanga atamukoka iye. Ndipo onse amene Atate andipatsa ine adzabwera kwa ine.
Lord God grant this morning that people will wake up and see this last sign of the earth.
Ambuye Mulungu, perekani mmawa uno kuti anthu auke ndi kuona chizindikiro chotsiriza ichi cha dziko lapansi.
I pray God that you'll grant something to the people.
Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mupereke china chake kwa anthu.
Bless this little people here this morning. God, stop with Brother Neville, Lord.
Dalisani anthu apang'ono awa pano mmawa uno Mulungu. Yambirani ndi mbale Neville Ambuye.
Heal his body sick this morning, Lord. His stomach's upset. I pray that your healing hand will be upon him. Stay sold.
Chizani tupirake. Iyari odwala mmawa uno Ambuye. Kusokonezeka kwa mimba. Ine ndikupemphera kuti dzanja lanu lochiza likhale lili pa iye. Kondowezani moyo wake.
God, go out amongst this congregation. There's men and women sitting here that I may never see them again until that day of the judgment. Then I've got to give an account.
Mulungu, pitani kunja pakati pa osonkhanawa. Alipo amuna ndi akazi amene akhala pano amene ine mwina sindingawaonenso iwo kachiwiri mpaka tsiku limenelo pa chiweruzo. Ndiye ine ndidzayenera kupereka umboni.
But I've read your word. Straight is a gate. Narrow is the way, and but few there will be that find it.
Koma ine ndawerenga mawu anu, kwalala ndilo chipata, ndipo njirayo ndiyo papatisa, ndipo koma apang'ono kumeneko adzakhalapo amene atadzayipeze iyo.
Oh Lord, let this be that few, some of them, will you, Lord?
Oh Ambuye, lolani awa akhala apang'ono amene ena iwo. Mutero inu Ambuye.
Grant that every person here I pray as a man could only pray.
Pereganizo munthu aliyense pano. Ine ndikupemphera monga munthu angakhoze kupemphera mokha.
Lord, these people would do anything for me. As far as to help me.
Ambuye, anthu awa akanakhoza kundichitira chilichonse ine. Kukamba zakundithandiza ine.
If I was hungry, they'd feed me. If I need to shoot, they'd bite.
Ngati ine ndikanakhala wanjala, iwo akanandidyesa ine. Ngati ine ndikanafuna suti, iwo akanandigulira iyo.
They'd go together and buy me a car to preach the gospel. They'd do anything in that way.
Iwo akanapita palimozi ndikandigulira ine galimoto kuti ndizilalikira uthenga. Iwo akanandichitira chilichonse mwanjira imeneyo.
Oh, Father, search your souls this morning. Please do, and let them search it out before you.
Oh, Atate, fufuzani mioyo yao mmawa uno. Chonde chitani. Ndipo aloleni iwo.
I don't know. I trust that every one of them is in that elect and put me there too, Lord.
Ine sindikudziwa, ine ndikudalira kuti mmodzi aliyense wa iwo ali mosankhidwa amenewo. Ndipo mundiike ine mmenemo inenso Ambuye.
If there be any reason in me that I wouldn't be there, Lord, you just reveal it to me. I'll make it right now.
Ndipo ngati pakhale chifukwa chilichonse mwa ine chimene ine sindikanakhalira mmenemo. Ambuye inu mungo ulula icho kwa ine. Ine ndikonze icho bwino pakali pano.
I want to be sure, Lord, that on that morning there will be no trouble at the river.
Oh, amen.
I want to go in that day.
Ine ndikufuna kukhala otsimikiza Ambuye kuti pa mawu meneo sipakakhala vuto ayi pa mtsinje. Ine ndikufuna kudzapita mkati tsiku limenelo.
I don't know when that'll be, maybe yet today. So help me to know. Help these people to know.
Ndipo ine sindikudziwa pamene izo ziti zidzakhale. Izo zikhoza kukhala belero, kotero ndithandizeni ine kuti ndiziwe. Thandizani anthu awa kuti adziwe.
And when we see our hearts are unconcerned.
Ndipo pamene ife tiona mitima yathu ili yosakhudzidwa.
Oh, we enjoy a good message to listen on the radio or go to the church. We appreciate a good message. We don't mind speaking of Jesus somewhere.
Oh, ife, timasangalana nawo uthenga wabwino, kumvetsera pa wireless, kapena kupita kumpingo. Ife, tikuyamikira uthenga wabwino, ife, sitisamala kuyankhula za Yesu pena pake.
But Lord, is sin so a burden to us, and it brings tears to our eyes, sighing and crying and standing against and everything, the abominations
that's dead in the city.
Koma mbuye, lili chimo katundu hotelo kwa ife. Mwagunizo, zima bweresa misonzi kwa maso watu. Kuhusa moyo, ndi kulila, ndi kuima, motu saizo, chiri chose tembelelo. Limene li kuchitidwa munzinda.
Lord, let the angel of God see that upon us and mark us. Grant it, Lord.
Ambuye, mulole ngelo wa mulungu aone izo pa ife. Ndikutika ife chizindikiro. Peregani izo, ambuye.
Even so, come, Lord Jesus, now. And prepare our hearts. And give us thy true signs that you're in our midst.
Ngakhale chomwecho idzana, ambuye Yesu tsopano. Ndipo mukonze mitima yathu. Ndikutipasa ife zizindikiro zanu zoona. Kuti inu muli pakati pathu.
That we might know that we're receiving the last sign. Before the end of this generation.
Kuti ife tikhoze kudziwa kuti ife tikulandira. Tikulandira chizindikiro chotsiriza asanafike mapeto ambado uno.
We see the illegitimacy when man living in the nation and having babies born by other man's wives.
Ndipo ife tikuona upatengo pamene mwamuna akukhala mufuko ndikumakhala ndi ana obadwa mwa akazi a mwamuna wina.
And little girls on the street and hundreds turned away to schools every year and teenage becoming mothers and there's no respect.
Ndi asungwa na angono panseu, ndi mazana akukanidwa ku masukulu chaka chilichonse, ndi azaka zopitira kumi kumakhala amayi, ndipo palibe kulemekeza.
Then how that the women are becoming poisoning themselves by smoking and drinking and televisions and so forth is corrupting the minds of the children.
Ndimomwe kuti akaza kukhala chipe iweni mwakusuta ndi kumwa ndi matelevisioni ndi zina zotelo zimene zikufundisa malingaliro awana.
Oh Lord, how long can it stand? And you are holy God.
Oh Ambuye, zingaime motalika chotani izo ndipo inu Mulungu woyera.
Oh, Father, I'm strangely feeling today that something must be done quickly, Lord.
Oh, Atate ine. Ine ndikumvela la majile endolero. Kuti, chinataka chieni la kuchitidwa mwansanga, Ambuye.
I don't know what to say, but I pray, Lord, that you'll place in our hearts of what to do.
Ine sindikudziwa choti ndinene, koma ine ndikupemphera, Ambuye kuti inu muike mu mitima yathu zachoti tichite.
Grant these things, Lord. We ask them in Jesus' name. Amen.
Perekani zinthu izi, Ambuye. Ife tikupempha izo mu dzina la Yesu. Amen.
The hour is at hand. Every sensible person that's got reasoning knows that something's fixing to happen.
Ora lili pafupi. Munthu aliyense oganiza bwino yemwe ali nako kulingalira akudziwa kuti china chake chikukonzekera kuti chichitike.
There's not a person in this building that's got its right mind but knows that this world cannot stand under these conditions. We can't stand, friends.
Palibe munthu muchipinda chino yemwe ali nawo malingaliro ake olondola koma yemwe akudziwa kuti dziko ili silingakhoze kuima pansi pa zikhalidwe izi.
There's not one thing as your pastor and your brother, there is not one thing that I can guide you towards this morning but to Jesus Christ. There isn't a thing that I know.
Palibe chinthu chimodzi monga mbusa wanu ndi mbale wanu. Palibe chinthu chimodzi chimene ine ndingakhoze kukulondelerani inu chaiko mawa uno koma kwa Yesu Kristu. Palibe kanthu kamene ine ndikukadziwa.
Just think of the things that's prophesied to come before the rapture takes place. Everything that I know of is done fulfilled.
Tangoganiza za zinthu zimene zaloseredwa kuti zibwere usanati mkwatulo uchitike. Chiri chonse chimene ine ndikuchiziwa chakwaniritsidwa kale.
You say, what about the mark of the beast? That's the coming of the tribulation. The church will be gone, man.
Inu mukuti bwanji za chilemba cha chilombo. Icho chizabwela muchisautso. Mpingo udzakhala utapita apo.
That mark, these done gone. The marking's going on now.
Sadzasowa kuwayika chilemba awa. Awa apita kale. Mwaona? Kuyika chilemba kukuchitika tsopano.
The marking is a showing forth, the brand.
Kuyika chilemba kukusonyeza chizindikiro.
Flee to God. Flee to Him quickly.
Tawirani kwa Mulungu. Tawirani kwa iye mwansanga.
I wonder this morning, while we're waiting here just a minute.
Ine ndikudabwa mauno. Pamene fe tikuyembekezera pano, miniti chabe.
Now I feel like you do. I can sense your feeling. Each one of you trying to think, oh God, search me out. That's the way I feel too.
Ndipo ine ndikumvera ngati inu mukutero. Ine ndikukhoza kumverera kwanu. Mmodzi aliyense wa inu akuyesera kuganiza, o Mulungu, ndifufuzeni ine. Ndimomwe ine ndikumverera inenso.
I realize that these messages like that, friend, is not popular amongst the people. You condemn them. And you just make them low.
Ine ndikuzindikira kuti mautenga wa monga choncho nzanga siwotchuka pakati pa anthu. Iwe umawatsutsa iwo. Ndipo iwe umatsa. Iwe umango wapanga iwo otsika.
Somebody's got to do that. Amen. I wish it had been maybe somebody else.
Wina wakayenera kuchita zimenezo. Ine ndikukumba akadakhala mwina wina wake.
But if it falls my lot to do it, if I have to be a scrub woman, let me scrub.
Koma ngati izo zikugwera ine kuti ndichite izo, ngati ine ndikusowa kuti ndikhale mkazi wokolopa, ndiloleni ine ndikolope.
David said I'd rather be a doormat at the house of God than to dwell in tents with sin.
Ngati ine ndiri, David anati, ine kuli bwino ndikhale chopondera pa khomo pa nyumba ya Mulungu, kusiyana ndikumakhala mu mahema ndi tchimo, ndikokulondola.
God wants you to do, do it. Don't be ashamed.
Chilichonse chimene Mulungu akufuna inu kuti muchite, chitani icho, musati muchite manyazi.
If there's, remember, I know that's a great thing. Say, Brother Branham, you say only 8 souls will be saved.
Ngati alipo, ndipo kumbukirani. Ine ndikuziwa ndi chinthu chachikulu, mukuti mbale Branham, inu mukuti miyoyo isanu ndi itatu yokha, ndiyoti idzapulumusidwe.
I don't know how many will be saved. I couldn't tell you, but I'll say one thing. There'll be so few. In a day like this.
Ine sindikudziwa ngati adzapulumusidwe. Ine sindikanakhoza kukuwuzani inu. Koma ine ndikunena chinthu chimodzi. Iwo adzakhala apang'ono kwambiri mu tsiku monga lino.
Just think in that day where he was at, how many was saved?
Tangoganizani mu tsiku lija kumene iye analiko. Ndi angati anapulumusidwa.
Think of the day of Noah and the day of Not Lot and all them.
Taganizani za tsiku la Noah ndi tsiku la Loti. Loti ndi onse amenewo.
He said, so shall it be in the coming of the Son of Man, because straight is the gate, and narrow is the way.
Yanati, kotero izo zidzakhalanso mukudza kwa mwana wa munthu, chifukwa kwalala ndilo chipata, ndipo njirayo ndiyo pabatiza.
You see, you go in by yourself, with him, that's all.
Inu mukuona, iwo umapita mkati mwa iwe weka ndiye, ndipo ndizo zonse, mwaona.
And but few there'll be that find it.
Ndipo goma, apang'ono kumeneko adzakhalapo amene adzayipeze iyo.
How many believes that's a gospel truth, Jesus Christ?
Amen.
Ndi angati amene akukhulupirira kuti ndicho choonali cha uthenga, Yesu Khristu ananena choncho.
Few there will be the time.
Apang'ono kumeneko adzakhalapo amene adzayipeze iyo.
Just a very few. Be one of those few.
Apang'ono chabe, mukhale mmodzi wa iwo.
I know that's hard, it's strenuous, and it strains on me to say it.
Ine ndikudziwa ndizozovuta ndicho cha khamani. Koma icho chikukoka pa ine kuti ndinene icho.
Feeling a human love for you, but the love of God constrains me to tell you.
Kumverera chikondi cha umuntu kwa inu. Koma chikondi cha Mulungu chikundikakamiza ine kuti ndikuuzeni inu.
Now, the same Holy Spirit that performed in the days of Abraham, performed in the days of Christ, promised to be here to do the same thing. He's here.
Tsopano, mzimu woyera omwewo, umene unachita mu masiku a Abraham, unachita mu masiku a Khristu, unalonjezedwa kuti udzakhala pano, kuti usachite chinthu chomwecho. Iye ali pano.
Now, if I've told you the truth, God's obligated to that truth.
Tsopano, ngati ine ndakuwuzani inu choonadi, Mulungu ali wokakamizidwira.
If I don't keep my word, I'm not a man of my word.
If
you don't keep your word, you're not a man of your word.
Now
I might promise you something, I couldn't do it, but I'll come tell you.
Sobano, Ine ndi kosa ukulonjesa ninu china chake ndipo ine sindikana kosa kuchichita icho koma ine ndi zabwela ndi kukuza ninu.
If I owe you something and hide from me, I'm a hypocrite.
Ngati ine ndili nanu ngongole china chake ndi kumabisala kwa inu, ine ndine wachinyengo.
If I come tell you I owe you but I can't pay you but I'll do the best I can, then you forgive me and help me.
Ngati ine ndibwela kudzakuza ninu, ine ndili nanu ngongole koma ine singakhoze kukulipira ninu, koma ine ndichita chopambana chimene ine ndingakhoze ndiye inu mundikhulukira ine ndi kundithandiza ine, muona?
We all owe God something. We owe him our lives. Let's be honest about it.
Ife tonse tinaye Mulungu ngongole china chake. Ife tinaye iye ngongole ya mioyo yathu. Tiyendikhale ona mtima za iyo.
Walk out and say, don't say, when I look, I'm Presbyterian, I'm Methodist, I'm Pentecostal, I'm Church of God, I'm Nazarene, I'm Pilgrim Holiness.
Kuyenda kupita ndi kunena, musati muti chabwino sopano yang'anani, ine ndine Presbyteria, ine ndine Methodist, ine ndine Pentecostite, ine ndine wampingo wa Mulungu, ine ndine Nazarene, ine ndine wa Pilgrim Holiness.
Don't think that! There'll be millions of those in hell!
Musati musiganiza zimenezo, padzakhala mamiliyoni amenewo mu gehena.
You be a Christian in Christ.
Inu mukhale mkhrisitu, mwa khrisitu.
Amen. Say, Brother Bram, remember me in prayer now. I want to raise them. God bless you.
Ndiyangati amene akuti mbale Branham, mundikumbukire ine mupemphero tsopano. Ine ndikufuna kukweza mwamba. Mungu akudaliseni.
Lord, you see their hands.
Ambuye, inu mukuona manja awo.
The hour is here. The great Holy Spirit has hushed this building this morning.
Ora lilipano. Nzimu woyera wa ukulu warondolesa nyimba ino mawa uno.
I sense your presence. I realize that you're here to honor your word.
Ine ndikumverera kukhalapo kwanu. Ine ndikuzindikira kuti inu muli pano kuti mudzalemekeze mawu anu.
Ah, the Lord have planted it out, watered day and night. Lest some should pluck it from my hand.
Ina ambuye ndabzala, ndipo ine ndidzasirira iyo usana ndi usiku, kuopa kuti wena angaikwatule iyo kuchokera mdzanja langa.
You sent forth your word to do a purpose and it'll have to do that, Lord.
Inu munatumiza mawu anu kuti adzachite cholinga, ndipo iwo adzayenera kuchita izo, ambuye.
The scripture says that you're the same yesterday, today, and forever.
Lemba limanena kuti ndinu yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse.
They could not believe, them people in your days could not believe that the Holy Spirit was in you.
Iwo sakanakhoza kukhulupirira. Anthu amenewo mmasiku anu sakanakhoza kukhulupirira kuti mzimu woyera unali mwa inu.
And you made yourself, being a man, God, which you was a virgin born son of God that came to the earth to redeem us from our sins.
Ndipo inu munadzipanga nokha pokhala munthu, Mulungu, chimene inu munali wobadwa kwa namwali mwana wa Mulungu, yemwe anabwera ku dziko lapansi kudzatiwombola ife kuchokera ku machimo athu.
And because if they seen the Spirit of God in you, they tried to make it different.
Ndipo chifukwa chakuti iwo anaona mzimu wa Mulungu mwa inu, iwo anayesa kupanga iwo mosiyana.
And you told them, Lord, it's not me that doeth the works, it's my Father that dwelleth in me. He doeth the works.
Ndipo inu munawuza iwo ambuye, sindili ine ayi amene akuchita zinchitozo. Ndi Atate wanga omwe akukhala mwa ine, iye akuchita ntchitozo.
You called Abraham your father. Abraham saw my day.
Ngati inu mumamutcha Abraham Atate wanu, Abraham anaona tsiku langa.
Sure he did when he was standing by him. Saw him do that works and signs. He saw my day and rejoiced.
Zedi iye anatero, pamene iye anali kuima pambali pa ine. Anamuona iye akuchita ntchito zimenezo ndi chizindikiro. Iye anaona tsiku langa ndipo anakondwera.
Said you era, not knowing the scripture, neither the power of God.
Anati, inu mukulakwitsa posalidziwa lemba ngakhale mphamvu ya Mulungu.
How did God could overshadow a virgin and bring forth a son by a virgin birth and dwell himself in the fullness of his power in that one man.
Momwe kuti Mulungu akanakhoza kumuphimba namwali ndi kubala mwana wa mwamuna mwakubadwa kwa namwali ndikukhala iye mwini muchidzalo cha mphamvu yake mwa munthu mmodzi ameneyo.
I could take that same blood from that body that he gave as a sacrifice and sanctify people that himself might live in, continue his work to the end of the consummation.
Ndimomwe iye akanakhoza kutenga magazi omwewo kuchokera mthupi lija limene iye analipereka monga nsembe ndikuwayeretsa wanthu kuti iye mwini akakhoze kukhalamo kupitiriza ntchito yake mpaka kumapeto achitsirizo.
Oh, God, wake people up to see that. Granted.
Oh, Mulungu, agalamuseni anthu kuti aone zimenezo. Perekani.
Save everyone that raised their hand. Cleanse their hearts.
Pulumusani aliyense yemwe anakweza manjawo. Yeretsani mitima yawo.
Lord, my hands are up. Cleanse me, O Lord.
Ambuye, manja anga ali mwamba. Ndiyeretseni ine, O Ambuye.
This is a house of correction. This is a place where we should be washed.
Ino ndi nyumba yokonzera. Ano ndi malo amene vedia nila kutsukidwa.
Let the Holy Spirit wash us this morning and cleanse us from the corruption.
Mulole nzimu oyela utisambise ife mauno. Ndikuti tsuka ife kuchoka kuchivundi.
We pray, Lord, that there will not be a person leave here, but what will be filled with your Spirit.
Ife tikupemphera Ambuye kuti pasakhale pali munthu atachoke muno. Koma yewe ati adzadzazirwe ndi mzimu wanu.
Maybe there won't be one emotion from the outside when it happens.
Mwina mwake sipakhala kutengeka kumozi kuchokera kunja pamene izo zizichitika.
But Lord, go on the inside. Pull off the shell.
Amen.
Show us what we are, Lord. Granted.
Koma Ambuye, pita ninkatimo. Chosanipo chikumba. Ndipo tuonetseni ife chimene ife tiri Ambuye. Perekani izo.
And then fill us with your Spirit, with a heart that's true and pure.
Ndiyeno, tidzazeni ife ndi mzimu wanu. Ndi mtima umene uli woona ndi wangwiro.
And in this time of persecutions and hard trials, you will grow sweeter and dearer to us as we walk along, waiting for that day.
Ndipo munthawi iyi yakuzunzidwa ndi mayesero olimba inu mukule mokomera ndi mokondera kwa ife pamene ife tikuyenda motsatira kuyembekezera tsiku limenelo.
Our tears run down our cheeks for the sins of the city.
Pamene misonzi kutsikira pansi pa masaya athu chifukwa cha machimo a mzinda.
May the Holy Spirit look down and say, there's one that I can mark. He's mine. She's mine.
Mulole nzimu oyela uyangane pansi ndi kunena apo pali mmodzi yemwene ndingakhoze kumuyika chilemba. Iye ndi wanga. Iye ndi wanga.
Grant it, Lord. May it be found among us today. We ask it in Jesus' name. Amen.
Pereganizo Ambuye mulole iwo apezeke pakati pathu lero. Ife tikupempha izo mu dzina la Yesu. Amen.
When I come to the
amene
river,
ndizafika
at the
kansinje,
ending of
pakutha kwa tsiku
and the last
ndi mphepo zosiriza za chisoni zitaomba padzakhala wina
akundiyembekeza
imwe adzandisonyeze njira
sindidzasowa
kuwoloka Yorodani ndekha.
I won't have to cross Jordan. Jesus died all my sins.
Yesu anafera machimo anga awatetezere.
When the darkness I see, he'll be waiting for me.
Iye adzandiyembekezera.
I won't have
to kuwoloka Yorodani ndekha.
I want to know him now.
Ine ndikufuna kumudziwa iye tsopano.
Take my hand, precious Lord. Lead me on. Let me stand.
Tengani dzanja langa Ambuye wofunika. Nditsogolereni ine patsogolo. Ndiloleni ine ndiime.
Let me stand here, Lord, against everything that's called wrong.
Everything that looks wrong. I don't care what anyone says. Let me stand, Lord.
Ndiyoleni nendime pano ambuye. Motu sa chiri chonse chimene chikuchedwa chola kuika. Chiri chonse chimene chikuoneka mola kuika. Ine sindi kusamala chimene aliyense anena. Ndiyoleni nendime ambuye.
When I've done all I can do, help me stand.
Pamene ine ndata kuchita zonse chimene ine ndikana kosa kuchita. Nditanizeni nendime.
Take my hand and pull me through it, Lord. Do something. Let me stand.
Tenga ni zanjalanga, ndipo ndikokele nine kupiola muizu ambuye. Chitani china chake, ndilole nine ndiime.
When them things come and the treasures of this world and all of its pomp and its glory blind my eyes to it, let me only see him who died for me.
Pamene zindu izo zibwela, ndi chuma cha dziko lino, ndizo tukumuka zake, ndi ulemerero wake, chitisani khungu maso anga kwa izo. Ndilole nine, ndizimuona iye yekha amene anandifera ine.
They cost every friend I got, they cost everything I got. I don't mean one thing. I surrender it all on the altar. That's it. Let me stand, Lord.
Ngadizo zinditengela bwenzi aliyense yemwe ine ndili naye. Ngadizo zitengela chilichonse chimene ine ndili nacho. Izo sizikutanthauza chinthu chimozi. Ine ndikupereka izo zonse paguwa. Ndizimenezo ndiloleni ine ndime modzipereka.
Someday when the breath is blowing against my face and I know that my heart's gone and my days are finished.
Ndipo tsiku lina pamene mpweya udzauomba mokanga pa nkhope yanga ndipo ine ndikudziwa kuti mtima wanga wapita ndipo masiku anga atsirizidwa.
My time's up, my car's taken from the rack. Oh, it's not cross Jordan alone. You'll be there.
Ndipo nthawi yanga yatha. Ndipo kadi langa latengedwa kuchokera moikamo. Ine sindikufuna udzawoloka Yorodani ndekha. Iye adzakhala pamenepo.
And when the darkness I see, you'll be waiting there for me. I won't have to cross Jordan alone.
Eya, pamene mdima ine ndidzauona, iye adzakhala kundiyembekezera ine pamenepo. Ine sindidzasowa kudzawoloka Yorodani ndekha.
I'll stand for him now, he'll stand for me then.
Ngati ine ndimuimira iye tsopano, iye adzandiimira ine apo.
I'll live for him who died for me. How happy then my life will be. That's the way I want to stand.
Ine ndidzakhalira moyo iye amene anandifera ine. Moyo wanga udzakhala wokondwa bwanji ndiye. Ndimo momwe ine ndikufunira kuima.
I guess you're sick people here. Did you get out any cards? I forgot. Did they give out cards?
Ine ndikuganiza alipo anthu odwala pano. Kodi iye anapereka makadi ali onse? Ine ndaiwala. Kodi iwo apereka makadi?
Is any cards give out? Anybody got prayer cards?
Kodi paperekedwa makadi ali onse? Aliyense amene ali ndi makadi apemphero? Ai?
I'm just waiting for the Holy Spirit. If you just only believe, just have faith, don't doubt.
Ine ndikungoyembekezera mzimu woyera. Ngati inu mutakhulupira kokha, mutangokhala nacho chikhulupiriro, musati mukaike.
If God will reveal to me your troubles, whatever it is, I don't know.
Ngati Mulungu ataulule kwa ine, mavuto anu, chilichonse chimene chili, ine sindikudziwa.
If you raise your hand and you don't know me, I don't know you.
Ngati inu mutakweza dzanja lanu, inu simukundidziwa ine, ndipo ine sindikukudziwani inu.
And if God will reveal here, would you believe it was the same angel that brought the message just before the destruction back there? It would be the same angel that was bringing it right now before another destruction?
Ndiye ngati Mulungu ataulule pano. Kodi inu mukhulupira kuti iye anali ngelo yemweyo amene anabweresa uthenga chisanachitike kumene chionongeko kumbuyo uko. Iye akanakhala ngelo yemweyo amene anali kuubweresa iwo pakali pano chisanachitike chionongeko china.
Would you believe that? If you would, raise up your hand. All right. May the Lord grant it.
Kodi inu mukanakhulupira zimenezo? Ngati inu mukanatero, kwezani mwamba dzanja lanu. Chabwino. Chabwino. Mlole ambuye apereke izo.
He's sitting close to me. There's another one sitting close to me. Is Mrs. Snyder here. Or this Miss Murphy here. What her name is sitting right here. I know them.
Iye ali pafupi kwa ine. Pano mmodzi wina yemwe wakhala pafupi ndine. Pale akaza Snyder. Pano. Kapena kodi awa ndi akaza mafe pano. Dzina lawo ndi ndani. Akhala pano pomwe. Ine ndikuwadziwa iwo.
I don't know this man. He's a stranger to me. But God knows him.
Ine sindikumudziwa bambo uyu. Iye ndi mlendo kwa ine. Koma Mulungu akumudziwa iye.
If God will reveal it now, how many of you know that it's not... You don't look at me.
Ngati Mulungu ataulule izi sopano. Ndi angata inu amene mukudziwa kuti izo sizili. Sopano musati muyangane pa ine.
I'm a Kentucky hillbilly as far as that concerned.
My, ine ndine wa Kentucky na mlomo wa kuphiri. Monga ine ndikukhuzidwira.
I don't even have enough education hardly to write my own name.
Ine ndilibe ngakhale maphunziro okwanira nkomwe kuti ndilembe dzina langa lomwe.
But there's one thing I do know, I know him. And that's all I care to know.
Koma pali chinthu chimodzi chimene ine ndikuchidziwa, ine ndikumudziwa iye, ndipo kuti ndizo zonse zimene ine ndikusamala kuti ndizidziwe.
I don't pay attention to what my grammar.
Sopano musati mupereke chidwi chilichonse kuchimene gramala yanga ili.
You might think that my sermon this morning is all out of line and everything. You lined up with the Bible one time, see if you ain't right on the zero target.
Ndipo inu mukhoza kuganiza kuti ulaliki wanga mauno unali wonse kunja kwa nzere ndi chilichonse. Inu mufoletse iwo ndi Bible nthawi imodzi ndi muone ngati inu simuli kumene pachandamale cha zero.
See if your scope ain't in when you put it on there.
Muone ngati choyang'anira chanu sichili mkati pamene inu muchike icho pamene.
Don't lie with your own thoughts, but lie with what he said.
Musati mufolese izo ndi malingaliro anu, koma muchifolese icho ndi chimene iye anati.
Straight is the gate, narrow is the way, and few there will be that will find it. Because broad is the way that leads to destruction, and wide is the gate, and many will go in thereat.
Kwalala ndilo chipata, njilayo ndiyo papatiza, ndipo apang'ono kumene kwadzakhalapo amene ati adzayipeze iyo, chifukwa njilayo ndiyo takata imene kutsogolera ku ziwonongeko, ndipo chipata ndichachikulu, ndipo ambiri adzalowa mkati pamenepo.
Millions times millions are going there. One out of a million will probably be the way it comes. There you are.
Mamiliyoni kuchulukisa mamiliyoni adzalowa mkati pamenepo. Mmodzi kuchokera mu miliyoni mwina zidzakhala momwezo zidzabwerere apo inu muli.
That's what he said. Now he never gave that number, but he said as it was in the days of Noah, eight souls. As it was in the days of Sodom, three.
Ndizo zimene iye ananena. Tsopano iye sanapereke chiwerengero chimenecho, koma iye anati monga izo zinali mmasiku a Noah, miyoyo isanu ndi itatu. Monga izo zinali mmasiku a Sodom, itatu.
Out of the whole thing, three. Was saved by fire. So will it be.
Kuchokera mwa chinthu chonsecho atatu anapulumusidwa ndi moto. Chotero izo zidzakhala.
Now if anybody is real spiritual, I want you to look at this man sitting here. He's watching me just as constant as he can.
Tsopano ngati aliyense ali wa uzimu kwenikweni, ine ndikufuna inu muyang'ane pa munthu uyu wakhala apayo. Iye akundiyang'ana ine mowirikiza basi, monga iye angathere.
Raised up his hand. I don't know him, never seen him, I don't know nothing about him. He's just sitting there looking at me.
Anakweza mwamba dzanja lake, ine sindikumudziwa iye, sindinamuonepo iye, ndipo ine sindikudziwa kanthu za iye, iye wangokhala pamenepo, akuyang'ana pa ine.
But see, he's making a contact, he's praying. Now that's right.
Koma onani, iye akupanga kukhudza, iye akupemphera, tsopano ndiko kulondola.
Now if the Lord will tell me, that man sitting that far from me, this is our first meeting, and there he sits there.
Tsopano ngati Ambuye andiwuze ine, munthu uyu atakhala patali chotero kuchokera kwa ine, ndipo uku ndikukomana kwathu koyamba, ndipo apo iye wakhala pamenepo.
If the Lord will reveal to me what he's, I couldn't heal him. I couldn't do that, because God's already done that.
Ngati Ambuye ataulule kwa ine chimene iye ali, ine sindikanakhoza kumuchiza iye, ine sinditero, ine sindikanakhoza kuchita izo chifukwa Mulungu anachita kale izo.
But it would increase your faith.
Koma izo zikanaonjezera chikhulupiriro chanu.
Everybody sees now, it's right here, just the same spirit.
Aliyense akuona tsopano, iye ali pomwe pano basi, mzimu womweyo.
And remember, Jesus promised this before the end time. It's always been the last sign.
Tsopano kumbukirani, Yesu analonjeza izi, isanafike nthawi yotsiriza. Icho nthawi zonse chakhala chizindikiro chotsiriza.
The other day, Leo and I were sitting on the street and some of us talking. Now I keep feeling there's a change coming.
Tsiku lina Leo ndi ine, tinali takhala panseu. Ndipo ena ife tikuyankhula. Ndipo ine ndimapitira kumvelera kuti pali kusintha kukubwera.
When we spoke of it, it won't be a change in my ministry, because it can't be no more. But it'll be a change in me.
Pamene ife tinayankhula za iko sikukhala kusintha mu utumiki wanga, chifukwa iko sikungakhoze kukhala kwinaso koma iko kudzakhala kusintha mwa ine.
I've always been a weak and then just let people lead me and guide me and send this way and that way.
Ine ndai zonse ndakhala wofoka ndikumangolola anthu azinditsogolera ine ndikumandilondolera ine ndikundituma njira iyi ndi njira iyo.
If I'd have done something the Lord told me to do a long time ago, I wouldn't be in the trouble I'm in today.
Ngati ine ndikanachita china chake chimene Ambuye anandiwuza ine kuti ndizichita nthawi yayitali kale, ine sindikanakhala mumvuto limene ine ndilimo lero.
I'm going out this next week to be alone with God. Yes, sir.
Ine ndikupita kunja sabata lotsatira ili kuti ndikakhale ndekha ndi Mulungu. Inde bwana.
I must hear from heaven.
Ine ndiyenera kumvetsa kuchokera kumwamba.
I don't want to be a weakling. I want to stand on my own convictions.
Ine sinifuna kukhala wofoka. Ine ndifuna kuyima pa kukhudzidwa kwanga komwe.
The man keeps coming right back to him. He's sitting right back because that man is believing. He's actually believing.
Bamboyo izo zikupitirira kubwerera kumbuyo komwe kwa iye. Iye wakhala kumbuyo komwe chifukwa munthu ameneyo akukhulupirira. Iye akukhulupirira kwenikweni.
I watch the audience everywhere and it falls right straight back to the man.
Ine ndikupenya omvetsera paliponse ndipo iko kukugwera molunjika kumbuyo komwe kwa bamboyo.
He has need, he's burdened. But he's burdened for somebody else. That's right.
Yali nacho chosowa, yali wolemedwa. Koma yali wolemedwa chifukwa cha wina wake ndiko kulondola.
You're praying for somebody else. You got somebody else on your heart. That's right, isn't it?
Inu mukupempherera wina wake. Inu muli naye wina wake pa mtima wanu ndiko kulondola. Si choncho.
It's a friend. If I tell you what's the matter with that friend, you believe me to be God's servant?
Ndi nzanu. Ngati ine ndingakuuzeni inu limene lili vuto, ndi nzanu ameneyo. Kodi inu mundikhulupirira ine kukhala wantchito wa Mulungu?
It's alcoholic. That's right. That's right, raise up your hand.
Ndi uchidakhwa, ndiko kulondola. Ngati ndiko kulondola, kwezerani mwamba dzanja lanu.
You believe?
Kodi inu mukhulupirira?
Somebody over here, raise up your hand, a woman back in here, someone. Yeah.
Wina wake chapa anakweza dzanja lawo, mkazi kumbuyo kuno. Wina wake, inde, ea.
You don't know me? I'm a stranger to you. I don't know you, but God knows you. You believe that?
Inu simundidziwa ine, ine ndine mlendo kwa inu nonse. Ine sinikudziwa ninu. Koma Mulungu akudziwa ninu. Inu mukhulupirira zimenezo?
If God will reveal to me what's on your heart, will you believe me to be his servant?
Ngati Mulungu ataulule kwa ine chomwe chili pa mtima wanu, kodi inu mundikhulupirira ine kuti ndi wantchito wake?
Little lady, what's your trouble about that baby there?
Dona wang'ono, chomwe inu mukuvutikana nacho ndi mwana uyo pamenepo. Ndiko kulondola.
And that baby has eczema on his face, the doctor can do nothing about it.
Ndipo mwana ameneyo ali ndi chikanga pa nkhope yake, adotolo sangakhoza kuchita kanthu za icho.
You're a stranger here, you and your loved one sitting there.
Ndinu mlendo kuno, ndipo inu ndi wokondedwa wanu wakhala pamenepoyo.
You believe God can tell me who you are, where you come from? You believe it?
Inu mukhulupirira kuti Mulungu angakhoze kundiwuza ine yemwe inu muli, kapena kumene inu mukuchokera, inu mukhulupirira izo?
Would you accept the healing of the baby if you would? All right, you can go back to Somerset, Kentucky, where you come from, and begin to make it home. You'll see Melita, baby. If you can believe it.
Kodi inu mufomereza machiriso a mwanayo ngati yatero chabwino. Inu mukhoza kubwerera ku Somerset, Kentucky, kumene inu mwachokerako ndipo khulupirani kuti iye akhala bwino chikanga chimusiya mwanayo ngati inu mungakhoze kukhulupirira izi.
When I mention that word, somebody standing back there in the hall from Somerset, Kentucky, praying with a heart trouble.
Pamene ine ndinatchula mawu ameneyo, wina wake wayima kumbuyo uko muholo wochokera ku Somerset, Kentucky, akupemphera ali ndi vuto la mtima.
Believe that God would make him well? If you believe it with all your heart, believe that God would heal and make well.
Inu mukhulupirira kuti Mulungu akhoza kuwapanga iwo kukhala bwino. Ngati mukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse, ndi khulupirirani kuti Mulungu akuchizani ndi kukupangani kukhala bwino.
Here, I believe someone's hand come up right along in here, right along, a lady. Yeah, I've seen your hand.
Kuno kuli. Ine ndikhulupirira kuti dzanja la wina wake linabwera mmwamba kumene motsatira kuno. Motsatira kumene, dona. Eya, ine ndinaona dzanja lanu.
My stranger, you lady. I don't know you. We've never met.
Kodi ndine mlendo kwa inu, dona. Ine sindikudziwani inu. ife sinayambe takomanapo.
You believe me to be his servant? You do?
Kodi inu mukundikulupirira ine kukhala wantchito wake? Inu mukutero?
You got a burden on your heart or something? You believe if God can reveal it to me, you believe it's the same spirit that is in Christ?
Inu muli ndi cholemetsa pa mtima wanu kapena china chake? Inu mukhulupira kuti ngati Mulungu angakhoze kulula izo kwa ine, inu mukhulupira kuti ndiwo mzimu omweyo umene unali mwa Khristu?
Your husband sitting there, he believed the same thing too? Would you believe the same thing?
Mwamuna wanu wakhala apoyo, iye akukhulupira chinthu chomwecho na Yesu. Kodi inu mungakhulupira chinthu chomwecho?
It's about your little girl sitting next to you there. That's right.
Ndi zokhudza msungwana wanu wang'ono wakhala pafupi ndinu pamenepoyo. Ndiko kulondola.
She has cancer, but do you believe that God will heal her? If you do, raise up your hand.
Iye ali ndi cancer. Koma kodi inu mukhulupira kuti Mulungu amuchiza iye ngati inu mukutero, kwezani mwamba dzanja lanu.
Alright. Lay your hand over on the child.
Chabwino. Ikani manja anu pamwanayo.
Lord Jesus, in the presence of your spirit, I condemn the devil as killing the child.
Ambuye Yesu mukukhalapo kwa mzimu wanu, ine ndikutsutsa mdielekezi yemwe akumupha mwanayo.
I place by faith the blood of Jesus Christ between that killer and the child. Let it live. Amen.
Ine ndikuyika mwachikhulupiriro magazi a Yesu Kristu pakati pa wakuphayo ndi mwanayo. Mulole iye akhale moyo. Amen.
Have faith in God, don't doubt. If thou canst believe, all things are possible.
Kalani chikhulupiriro mwa Mulungu, musati mukaikire. Ngati inu mungati mukhulupirire zinthu zonse ndi zotheka.
If you can believe, all things are possible correctly.
Ngati inu mungakhoze kukhulupirira zinthu zonse ndi zotheka kukhoza.
Somebody else back in there raised up their hand somewhere. You, a lady on the end.
Wina wakenso kumbuye kumeneko anakwesa dzanja lawo pena pake. Inu, Dona, chapamapeto.
You believe me to be God's servant? I don't know you, you don't know me.
Inu mukundikhulupirira ine kukhala wantchito wa Mulungu, ine sindikudziwa ninu, inu simukundidziwa ine.
You believe that God can reveal to me what's your trouble?
Inu mukhulupirira kuti Mulungu angakhoze kuulula kwa ine chomwe chili vuto lanu?
Would you accept Jesus to be your healer or provider, whatever it is, whatever it's, you believe it then?
Kodi inu mukanati mumuvomereze Yesu kuti akhale mchirisi wanu, kapena wopereka chilichonse chimene chili, chilichonse chimene icho chili, inu mukhulupirira izo ndiye?
All right, then that nervous break that you've had, that's what you had. If that's right, stand up on your feet.
Chabwino, ndiye kusweka kwa manjenje uko kumene inu munali nako, ndi chimene inu munali nacho. Ngati ndiko kulondola, imirirani pa mapazi anu.
If that's right, just so the people will see that it's the truth.
Ngati ndiko kulondola, basi kuti anthu aone kuti ndizoona.
All right, it'll leave you now. You can go home and be well. God bless you.
Chabwino, izo zikuchokerani inu sopano. Inu mupita kwanu ndi ukakhala wabwino. Mulungu akudalitseni.
You're from Kentucky too. Mm-hmm. That's right.
Ndinochokera ku Kentucky nuso. Mm-hmm. Ndiko kulondola.
Lady sitting next to you is from Kentucky also. She is also. I don't know you, do I? But I can tell you got something wrong with you.
Dona wakhala wafupi ndinu. Ndiochokera ku Kentucky nayenso. Iye ali nayenso. Ine sindikudziwani inu. Kodi ine ndikudziwani? Koma ine ndingakhoza kukuza ninu kuti muli ndi china chake cholakwika ndi inu.
If I can tell you what's wrong with you except Christ as your healer, it's in your hip.
Ngati ine ndingakhoza kukuza ninu chimene chalakwika ndi inu, mumulandira Khristu ngati mchirisi wanu, icho chili mchiunu mwanu.
If that's right, raise up your hand. Way up high so the people can see.
Ngati ndiko kulondola kwezani mwamba dzanja lanu, mokweza pamwamba kotero kuti anthu akhoze kuona.
All right, go home now, it'll leave you. Your faith makes you well.
Chabwino pitani kwanu tsopano icho chikusiyani inu. Chikhupiro chanu chikupangisani inu kukhala bwino.
I challenge you to believe. I challenge your faith to believe.
Ine ndikutsutsa inu kuti mukhulupirire. Ine ndikutsutsa chikhupiro chanu kuti mukhulupirire.
Here sits a lady here praying. Got her handkerchief up to her face.
Pano pakhala Dona pano. Akupemphera wakwezera mpango wake mmwamba ku nkhope yake.
I don't know you. God knows you.
Ine sindikudziwani inu, Mulungu akudziwani.
You're from Joliet, Illinois, you got a tumor. That's exactly right.
Ndinu wochokera ku Joliet, Illinois, ndipo inu muli ndi chotupa, ndiko kulondola chimodzi-modzi.
You might wonder, yes, that's a woman Rosella bra. That's right.
Inu mukhoza kudabwa, inde ndi mkazi amene Rosella anamubweretsa, ndiko kulondola.
Wait, she told me about that, but she never knew, I never knew the woman. That's right, this happens to be the woman's faith is great.
Digirani, yana nduza ine za izo, koma iye sana dziwe konse izo, ine sinima mudziwa konse nkaziyo, ndiko kulondola. zangopezeka kuti chikhupiro cha mkaziyo chinali chachikulu.
I'll tell you one thing you know that I don't know.
Ine ndikuwuzani inu chinthu chimodzi. Inu mudziwa kuti ine sindikuchidziwa.
You're praying for this child sitting here on the end of the seat that's sick. That's your child. That's right. Amen. You know I can pull that out.
Inu mukupembelera mwana uyu wakhala apayu pamapeto ampando yemwe akudwala uyo ndi mwana wanu ndikokulondola. Amen. Inu mumadziwa kuti ine sindimadziwa zimenezo.
There it is, it's the Holy Spirit. Do you believe it? Do you accept it?
Apo iwo uli ndi mzimu woyera. Kodi inu mukukhulupirira iwo? Kodi inu mukuvomereza iwo?
Then if that's right, what I said about straight is the gate and narrow is the way is right.
Ndiye ngati ndikokulondola zimene ine ndinanena zakhwalala ndilo chipata ndipo njirayo ndiyopapatiza ndi zolondola.
Jesus Christ, God's Son, is right here now.
Yesu Kristu mwana wa Mulungu ali pomwe pano tsopano.
The Spirit of the Living God is right here. Do you believe it?
Mzimu wa Mulungu wa moyo uli pano pomwe. Kodi inu mukukhulupirira iwo?
Then let you know that I'm not nobody to heal. I'm not a healer. But the Spirit of God just chose me to manifest itself.
Ndiye kuti ndikuloleni inu kuti mudziwe kuti ine sindine wina wake woti ndikuchizeni. Ine simchirisi. Koma mzimu wa Mulungu unandisankha ine kuti ukadzionetsere wokha.
I don't have no education. I have no knowledge of anything.
Ine ndilibe maphunziro ayi. Ine ndilibe chidziwiso cha chilichonse.
But it's His Spirit that does it, you see? And He wants you to know that I've told you the truth.
Koma ndi mzimu wake umene umachita zimenezo. Inu mukuona? Ndipo iye akufuna kuti inu mudziwe kuti ine ndakuwuzani inu choonadi.
This is the truth that Jesus Christ makes every one of you well right now. If you believe that.
Ichi ndi choonadi kuti Yesu Kristu akupangisa mmodzi aliyense wa inu kukhala bwino pakali pano. Ngati inu muti mukhulupirire izo.
Now, just as if it worked in Kingston, which the missionaries or whoever it is back there seen it work in Kingston, by the thousands being healed.
Tsopano basi monga ngati izo zinagwira ntchito mu Kingston, zimene amissionari kapena aliyense amene ali kumbuyo uko, anauona iwo ukugwira ntchito mu Kingston, mwa zikwi zili kuchizidwa.
Why won't it work here in this America where we have the way it is now? Why can't we believe it?
Bwanji kuti iwo usagwire ntchito mu America muno kumene ife tili nazo momwe izo ziyenera kukhalira. Chifukwa chiyani kuti ife sitingakhoze kukhulupirira izo?
Because we can't cross that little riffle yonder.
Chifukwa ife sitingakhoze kuwoloka matithi ango nawo kusidyako.
Do you believe it? Raise up your hands.
Kodi inu mukhulupirira zimenezo? Kwezerani mwamba manja anu.
Now those same hands lay on somebody next to you. Let me pray for him right here. Don't you have no more doubt in your heart. This will end it.
Tsopano manja omweo aikeni pa wina wake pafupi ndinu. Ndiloleni ine ndimupemphere iye kuchokera pomwe pano. Ndipo musati inu mukhale ndi kukaika kwinanso mu mtima wanu. Izi zithetsa izo.
Oh my brother devil. How I wish, how I pray, how I...
Oh my mbale nevo. Momwe ine ndakumbira, momwe ine ndapemberela, momwe ine.
You might think I'm beside myself. I'm not. I know right where I am.
Inu mukhoza kuganiza kuti ine ndapenga. Ine sindiri. Ine ndikudziwa kumene pamene ine ndiri.
If I could only get this little thing over to you.
Ngati ine ndikanakhoza kokha kutengela kanthu kakang'ono aka kwa inu.
Do you realize that Jesus Christ, God's Son, here in the midst of the people this morning, right now, present right now, showing Himself.
Kodi inu mukuzindikira kuti Yesu Kristu mwana wa Mulungu pano pakati panthu mmawa uno pakali pano alipo pakali pano akudzisonyeza iye yekha.
Well, you say, Brother Branham, you said that.
Chabwino inu mukuti mbale Branham inu munanena izo.
How did I say it? I don't know yet.
Ine ndinanena motani izo. Ine sindikudziwani.
There's another woman with TB. You're healed, sister. Bless you.
Alipo mkazi wina ali ndi TB. Inu mwachiritsidwa mlongo. Akudalitseni.
I beg your pardon. He's praying for a woman with TB because it's a gray-headed woman.
Ine ndikupemba kukira kwanu. Inu mnali kumupemphelera mkazi wa TB. Chifukwa ndi mkazi wa tsitsiro otuwa.
All right. Believe it. All right. He's here. It's His presence.
Yeah. Chabwino kulupira nizo. Chabwino, iye ali pano ndiko kukhalapo kwake.
Now here's what he said. these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Tsopano, pano pali zimene iye ananena. Zizindikiro izi zidzawasata iwo amene akukhulupirira. Ngati iwo ayika manjawo pa odwala, iwo adzachira.
How can he lie?
Iye angakhoze bwanji kunama.
See, it ain't on him, it ain't on me, now it's on you. Now you believe.
Tsopano, izo sisiri pa iye, izo sisiri pa ine, tsopano izo ziri pa inu. Tsopano inu mukhulupirire.
I'm looking at a little woman sitting back there just now, she's got a lot of faith.
Ine ndikuyangana pa mkazi wang'ono wakhala kumbuyo uko pakali pano. Iye ali ndi chikhulupiriro chochuluka.
Her and her husband just newly come to the Lord.
Iye ndi mwamuna wake angobwera mwatsopano kwa Ambuye.
She sat right in this meeting, had a rupture. The doctors go to operate on her just before, and her baby was fixing to be born.
Iye ali munsonkhano no omwe. Anali ndi chophuka chimene adokotala amati akang'ambe pa iye basi asanati. Ndipo pamene mwana wake amakonzekera kuti abadwe.
And the doctors go to operate afterwards. But the baby was born and they can't find no hernia no more. It's all gone.
Ndipo adokotala anali woti akamung'ambe pambuyo pake. Koma mwanayo anabadwa. Ndipo sakukhoza kupeza chophukacho panonso. Icho chonse chapita.
See, why she just sat like she never was up here at the platform like that.
Mugona, chifukwa chiyani? Iyana angokhala monga, yes anali kuno pa nsanja monga choncho.
She just sat back there and believed. Is that right, Mrs. Green? I believe it is back there. That's right. See your hand?
Iye, anangokhala kumbuyo uko, ndipo anakhulupira izo. Nkulondola uko akasa Green, ine ndikhulupira iwo ali kumbuyo uko. Ndiko kulondola, mukuona dzanja lawo.
The doctor can't even find the rupture. It's all gone.
Adokotala sakukhoza kupeza ngakhale chophukacho. Icho chonse chapita.
Why she believed it, just stepped out and said, it's right.
Chifukwa chiyani, iye anakhulupirira izo, anangotuluka panja ndi kunena, ndi zolondola.
Now you do the same, and every affliction you've got will have to leave.
Tsopano inu muchite zomwezo, ndipo kusautsika kulikonse kumene inu muli nako, kuyenera kuti kuchoke.
God who can send something into a human body to that phantom of that serpent bite that was in that man's foot poisoning to kill him? He can stop it and kill it right there.
Mulungu. Ndani angakhoze? Ndani angakhoze kutumiza china chake kulowa muthupi la munthu kupita mumalodzi akuluma kwa njoka ija imene inali muphazi la munthu uja kupereka chiphe kuti chimuphe iye ndipo akhoza kuyimitsa izo ndi kuchipha icho apo pomwe.
How much more can he kill the sicknesses in your body?
Ndi mochuluka bwanji momwe iye angakhoze kuphera matenda muthupi lanu.
Because that man was in distress and he had to have help.
Chifukwa munthu ameneyo anali mukusautsika ndipo iye amayenera kuti akhale ndi thandizo.
You've got to too. If you don't have it, you die.
Inu muyenera kutero inunso. Ngati simukhala nalo, inu mufa.
Now keep your hands on one another. Don't you pray for yourself. You pray for the person next to you. That's Christian life.
Tsopano manjano akhalebe pa wina ndi mzake, musati mudzipembelere nokha, inu mumpembelere munthu pafupi ndinu, ndizo monga Mkhristu.
Learn this, that as you do to others, you do to Christ.
Punzirani ichi, kuti momwe inu muchitira kwa wena, inu mukuchita kwa Khristu.
When you be good to somebody else, you're being good to Christ.
Pamene inu mukhala wabwino kwa wina wake, inu mukhala wabwino kwa Khristu.
If you mistreat somebody else, you're mistreating Christ.
Ngati iwe umuzunza wina wake, iwe kumuzunza Khristu.
Oh, if I could only get this to be go over, if I could just let the people see it, what I'm looking at, and what I'm feeling, and what I know this going on, see?
Oh, my. Oh. Ngarine, ndikana kosa kwa kakutenga zikutizi kare zitawafikira. Ngarine, ndikana kosa chabe kuwalola wandu, kuwona izi. Chimene ine ndikuyanga napo, ndijimene ine ndikumvelela, ndijimene ine ndikudziwa kuti chiri kuchitika pano. Onani.
How Christ is pushing after that message this morning to get right down into the hearts of the people and create something.
Momwe Kristu akukankhira utatha uthenga uja mauno kuti ufike pansi kumene ulowe mu mitima ya wanthu ndi kulenga china chake mmenemo.
Not an excitement, not an emotion, it comes with it.
Osati chokondwelesa, osati chotengeka, izo zimabwera ndicho.
But to create an undying faith there that won't say, give an inch to the enemy.
Koma kuti chilenge chikubiyo cho safa menemo chimene sichiti chinene kupeleka inch kwa ndani.
He'll hear my prayer, he'll hear yours.
Sobano iye amva pemphero langa, iye amva lanu.
You pray for one another now while I pray for all of you.
Inu mupemphererane wina ndi nzake tsopano pamene ine ndikupemphera nosa inu.
Oh Lord, this great crucial moment, we realize that this is going to mean the difference between death and life to many.
Oh Ambuye, mphindi yaikulu yovuta iyi. Ife tikuzindikira kuti izi zitandauza kusiyana pakati pa imfa ndi moyo kwa ambiri.
And I tremble in thy presence. For I know, Lord God, that I must pray with all my heart.
Ndipo ine ndikunjenjemera mu kukhalapo kwanu. Chifukwa ine ndikudziwa Ambuye Mulungu kuti ine ndiyenera kupemphera ndi mtima wanga wonse.
I realize that even though that there may not be a sick person in our midst in another 5 minutes, that every person here will recognize that you're here.
Ine ndikuzindikira kuti ngakhale kuti pakhoza kusakhala munthu odwala pakati pathu mu maminiti ena asanu. Kuti munthu aliyense muno adzazindikire kuti inu muli pano.
Here they stand this morning, Lord.
Pano iwo akuima mawa uno Ambuye.
Let them people raise up their hands who knew that I know them not and nothing about them. But your spirit knows them.
Alolene anthu amenewo akwezere mwamba manjawo amene amadziwa kuti ine sindiri kuwadziwa iwo ndipo panda kanthu za iwo koma mzimu wanu kuwadziwa iwo.
Do you know the secret of their heart? How much more do you know their afflictions and their sufferings?
Inu mukudziwa chinsinsi cha mitima yawo ndimo tuluka bwanji momwe inu mukudziwira zosausa zawo ndi kuvutika kwawo.
Then Lord, let it be today. Let it be even now that your spirit will touch their sick bodies.
Ndiyambuye, mulole izo zikhale lero. Mulole izo zikhale ngakhale pano kuti mzimu wanu udzawakhuze matupi awo odwala.
Grant it, Lord, they're praying one for the other.
Pereganizo Ambuye, iwo akupempherera ana wina ndi nzake.
And I pray, dear God, that the Holy Ghost will make it so real to them that they'll never disbelieve it again.
Ndipo ine ndikupemphera wokondedwa Mulungu kuti mzimu woyera udzapangise izo kwenikweni kwambiri kwa iwo kuti iwo asati adzakayikire izo kachiwiri.
There is another sickness, Lord, which is far greater than this physical sickness. It is a spiritual sickness.
Ndipo alipo matenda wena Ambuye amene ali akulu kwambiri kuposa matenda athupi awa. Ali matenda auzimu.
May every heart be opened.
Mulole mtima uliwonse utsegulidwe.
Lord, how can it be that you stood there by the side of Abraham and performed the same thing?
Ambuye izo zingakhoza kukhala motani kuti inu munayima pamenepo pambali ya Abraham ndipo munachita chinthu chomwechi.
Told Sarah, which was behind you, the scripture says, in the tent she laughed and you told her.
Munamuza Sara yemwe anali kuseri kwa inu lemba limatero muhema iye anaseka ndipo inu munamuza iye.
And Abraham recognized that that was Elohim, the great God.
Ndipo Abraham anazindikira kuti ameneyo anali Elohim, Mulungu wamkulu.
In a few minutes you were disappeared out of his sight.
Mumaminiti pang'ono inu munali mutasowa pamaso pake.
And Lord, when Jesus stood and did the same thing and said you called Abraham your father, and yet you say you know the scriptures.
Ndipo Ambuye pamene Yesu anaima ndipo anachita chinthu chomwecho ndipo anati inu mumamutcha Abraham atate wanu ndipobe inu mukunena kuti inu mukuwadziwa malemba.
Said you do error not knowing the scriptures neither the power of God, and they called him Beelzebub.
Anati inu mukulakwisa posawadziwa malemba ngakhale mphamvu ya Mulungu ndipo iwo anamutcha iye Belezebule.
But you promised that in the last days that you'd pour your spirit again.
Koma inu munalonjeza kuti mumasiku otsiriza kuti inu munganadzasanulira mzimu wanu kachiwiri.
The prophet said in the evening time it shall be light. And here we are.
Nenera nati munthawi ya madzulo kudzakhala kuli kuwala ndipo ndife pano.
When this illegitimate world is tumbling under sin like a drunk man stagger home at night.
Pamene dziko lapathengo ili likuzezedeka pansi pa tchimo monga munthu woledzera akuzandima kupita kwawo usiku.
Soon she'll be blown into myth.
There'll not even be volcanic dust hardly left of it.
Posa kalisa lizapasulidwa pakati pake. Sipadzakhala pali ngakhale fumbi la phala la moto nkomwe lotsalira pa ilo.
And we see the time ticking away.
Ndipo ife tikuona nthawi kugunda chopita.
Oh, God, take every doubt away from us. Move us into that cycle just now.
Oh, Mulungu, chotsani kukaikira kulikonse kuchokera kwa ife. Tisundireni ife kulowa mu mkombero umenewo pakali pano.
Come, Holy Spirit. Hold out your great wings. Brood over this little audience of people just now. Let yourself saturate into their hearts.
Bwerani nzimu oyera. Gwirizirani mapiko anu akulu. Fungatirani pomvera pang'ono a wanthu awa pakali pano. Ndipo dziloleni inu nokha kulowelera mu mitima yawo.
Let them know that you're in divine presence. That it's you. I'm the Lord who heals all thy diseases.
Ndipo aloleni iwadziwe kuti inu muli mukukhalapo kwa uzimu. Kuti ndinuyo. Ine ndine ambuya amene amachisa matenda anu onse.
May your presence do something to their heart that'll cause them to go from here this morning believing with all that's in them.
Ndipo mulole kukhalapo kwanu kuchite china chake kwa mtima wawo chimene chiti chidzawapangise iwo kupita pochoka pano mauno. Akukhulupira ndi zonse zimene zili mwa iwo.
May every sick and afflicted person be healed.
Ndipo mulole munthu aliyense odwala ndi osautsika achizidwe.
For as your servant I stand and condemn every devil. Condemn the sickness. Condemn Satan.
Pakuti monga wantchito wanu, ine ndikuyima ndikutsutsa ndiyelekeza aliyense. Kutsutsa matenda. Kutsutsa Satana.
You have lost and you're nothing but a bluff. And we call your hand on it this morning in the name of Jesus Christ.
Iwe walusa. Ndipo sindiwe kandu huko machonyenga. Ndipo ife tikuitanisa dzanja lako pamenepo mauno mu dzina la Yesu Kristu.
And as his servant preaching his word and telling the people the truth that to get right and to line up with God's word.
Ndipo monga wantchito wake kulalikira mawu ake ndikuwuza anthu choonadi kuti iwo akhale oyanjana ndikufola ndi mawu a Mulungu.
I condemn you, Satan, in the name of Jesus Christ. Depart from every one of these people who's come from far and near to be healed.
Ine ndikukudzudzula iwe Satana, mu dzina la Yesu Kristu, choka kwa mmodzi aliyense wa anthu awa, amene abwera kuchokera kutali ndi pafupi kuti adzachiritsidwe.
You get from this audience and from this people, I adjure thee by the living God.
Iwe uchoke pomvera awa ndi panthu awa, ine ndikukulamulira iwe mwa Mulungu wa moyo.
And the Bible said the affectionate fervent prayer of a righteous man shall avail much.
Ndipo Bible linati pembelo lona la mphamvu la munthu wolungama lidzapambana kwakukulu.
Then many righteous men have their hands laid on the sick this morning here.
Ndipo anthu ambiri olungama ali ndi manja awo atayikidwa pa odwala mmawa uno.
Oh, Satan, you would like to get him to think it was me. Then you take the glory from him.
Oh, Satana. Iwe ukanafuna kuwafikisa iwo poganiza kuti izo anali ine. Ndiye iwe ukutenga ulemerero kuchokera kwa iwo.
But it's their faith in God too. They believe God.
Koma ndi chikhulupiriro chawo mwa Mulungu naponso. Iwo akukhulupirira Mulungu.
And you'll have to move by their faith.
Ndipo iwe uyenera kuti usunde mwa chikhulupiriro chawo.
So take your journey away from here and go into outer darkness where you belong.
Kodero tenga ulendo wako uchoke pano. Ndipo pita kundima wakunja kumene kuli kwa iwe.
I condemn you in the name of Jesus Christ. By the authority of God's Bible, my commission by an angel.
Ine ndikukutsutsa iwe mu dzina la Yesu Kristu. Mwa ulamuliro wa Bible la Mulungu. Utumiki wanga mwangero.
Now go in the name of Jesus Christ and let them be free. Amen.
Tsopano. Pita mu dzina la Yesu Kristu ndipo alole iwo akhale afulu. Amen.
Do you believe? Amen. All your hearts that you're healed, raise your hands. Say, I now accept Jesus Christ as my healer.
Kodi inu mukukhulupirira mitima yanu yonse kuti inu mwachizidwa? Kwezani dzanja lanu nenani ine tsopano ndikumlandira Yesu Kristu monga mchirisi wanga.
All shadows is vanished from me. I now accept him in the fullness of his power and the blessedness of his presence. I accept him.
Mitunzi yose yachoka kuchoka kwa ine. ine tsopano ndikumulandira iye muchidzalo cha mphamvu yake mukudala kwa kukhalapo kwake ine ndikumuvomera iye.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior, divine. Now you speak while I pray, take all my tears.
Machimo anga kutali
nor let me
musandirole ine kusochera
kutokera mbali yana. Let's raise your hands real sweetly to him now.
Tsopano tieni tikweze manja tumoko makweni kweni kwa iye tsopano.
While life's dark
pamene njira yandima ndikuyenda
and
griefs
are be thou my God.
Bid
darkness
turn to faith.
Why sorrows
be knowing
nor let
sandirole ine kusochera
straight from thee
kuchokera kumbali yanu.